Izikronike zesibili isahluko 1 verse 1. USolomoni indodana kaDavide waqinisa obukhosini bakhe, uJehova uNkulunkulu wakhe wayenaye wamkhulisa kakhulu. Verse 2. USolomoni wakhuluma kuye wonke uIsrayeli nakuzo zonke izinduna zezinkulungwane zamakhulu nakubahluleli nakuzo zonke izikhulu zakwa-Israyeli wonke, izinhloko zawoyise. Verse 3. Wahamba uSolomoni nebandla lonke linaye waya endaweni ephakemeyo yaseGibeyoni, ngoba kwakukhona lapho itende lokuhlangana likaNkulunkulu elalenziwe nguMose inceku kaJehova ehlane.
Verse 4. Kepha umpongolo kaNkulunkulu uDavide wayekhuphulile eKiriyati Jeharimi wawuyisa endaweni uDavide ayolungisele yona ngokuba wayewumisele itende eJerusalema.
Verse 5. Futhi i-altari lethusi elalenziwe ngubesaleli indodana ka-Uri kaHure lalilapho phambi kwetabanakele likaJehova, uSolomoni nebandla baya ukubuza kulo. Verse 6. USolomoni wanikela khona phambi kaJehova e-altari lethusi elalingasetendeni lokuhlangana, wanikela ngeminikelo eyinkulungwane yokushiswa phezu kwalo. Verse 7. Ngalobo busuku uNkulunkulu wabonakala kuSolomoni wathi kuye, cela lokho othanda ukuba ngikunike khona. Verse 8. Wayesethi uSolomoni kuNkulunkulu, umenzele uDavide ubaba umusa omkhulu, wangibeka inkosi esikhundleni sakhe. Verse 9. Ngalokho Jehova uNkulunkulu, maliqiniswe izwi lakho kuDavide ubaba, ngokuba ungibeke inkosi phezu kwabantu abangangothuli lomhlabathi ngobuningi.
Verse 10. Ngiphe manje ukuhlakanipha nokwazi ukuba ngiphume ngingene phambi kwalabo bantu, ngokuba kubani ongahluleka labo bantu bakho abakhulu kangaka na?
Verse 11. Wayesethi uNkulunkulu kuSolomoni, ngenxa yokuba lokho kwakusenhliziyweni yakho, ungacelanga ingcebo nemfuyo nodumo nokuphila kwabakuzondayo, futhi ungacelanga imihla eminingi, kepha wasicela ukuhlakanipha nokwazi ukuba wahlulele abantu bami ngikubeke inkosi phezu kwabo. Verse 12. Uyakuphiwa ukuhlakanipha nokwazi, ngiyakukunika nengcebo nemfuyo nodumo angazange abe nakho okungako amakhosi ayingaphambi kwakho, nalandela emva kwakho hayi ukuba nakho. Verse 13. USolomoni wayesesuwe endaweni ephakemeyo yaseGibiyoni etendeni lokuhlangana waye eJerusalema wabusa phezu kuka-Israyeli. Verse 14. USolomoni wabutha izinqola namahashi, wayenezinqola eziyizinkulungwane amakhulu amane nabamahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili owakubeka emizini yezinqola nasenkosini eJerusalema. Verse 15. Inkosi yenza isiliva negolide kuvame eJerusalema njengamatshe nemisedari, yayenza ibe njengemthombo esigodini ngobuningi. Verse 16. Amahashi uSolomoni ayenawo ayekhishwe eGibhithe, abathengi benkosi bawamukela ngamadlanzi lelo nalelo dlanzi ngentengo yalo. Verse 17. Bakhuphula bakhipha eGibhithe inqola ngamashekela ngamakhulu ayisithupha esiliva nehashi ngayikhulu namashumi ayisihlanu, bawakhiphela kanjalo wonke amakhosi amaHeti namakhosi ase-Aramu ngezandla zabo. Izikronike zesibili isahluko 2 uverse 1. USolomoni wahlosa ukwakhela igama likaJehova indlu kanye nendlu yombuso wakhe. Verse 2. USolomoni wabala abantu abayizinkulungwane engamashumi ayisikhombisa ukuba bathwale imithwalo, nabantu abayizinkulungwane ezishagalombili ukuba babe ngababazi bamatshe ezintabeni, nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha ukubabonisa. Verse 3. USolomoni wathumela kuHiramu inkosi yaseThire wathi, njengalokho wakwenza kuDavide ubaba, wathuma kuye emsedari azakhela ngayo indlu ukuba ahlale kuye, yenze njalo nakimi. Verse 4. Bheka ngiyakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu ukuba ngingcwelisele yona, ngishise phambi kwakhe impepho ethaphukayo, kubekwe njalo izinkwa zokubukwa, kunikelwe ngeminikelo yokushiswa kusena kusihlwa, ngamasabathi nangokwethwasa kwenyanga, nangemikhosi emisiweyo kaJehova uNkulunkulu wethu. Lokhu kungumthetho kwa-Israyeli kuze kube phakade. Verse 5. Indlu engiyakuyakha iyakuba kulu, ngoba mkhulu uNkulunkulu wethu phezu kwabo bonke onkulunkulu. Verse 6. Kodwa ngubani onamandla okumakhela indlu? Lokhu izulu nezulu lamazulu lingemanele na? Pho, mina ngingubani ukuba ngimakhele indlu kuze kushiswe impepho phambi kwakhe na? Verse 7. Ngalokho mawuthume kimi umuntu oyingcweti yokusebenza ngegolide nangesiliva nangethusi nangensimbi nangobubende nangobubomvu nangoluhlaza owazi ukuqopha yonke imiqopho kanye nezingcweti ezinami kwaJuda seJerusalema ezamiswa uDavide ubaba. Verse 8. Ngithumele futhi imsedari nemisayipuresi nemimayilimugi evele eLibanoni, ngokuba ngiyazi ukuthi izinceku zakho ziyakwazi ugawula imithi eLibanoni. Bheka, izinceku zami ziyakuba nezinceku zakho. Verse 9.
Ukungilungisela imithi eminingi, ngokuba indlu engiyakuyakha iyakuba nkulu ngokumangalisayo.
Verse 10. Bheka, ngiyakunika izinceku zakho abagawuli, abagawula imithi amakhora ayizinkulungwane engamashumi amabili kakolweni obhuliweyo, namakhora ayizinkulungwane engamashumi amabili ebhali, namabhanti ayizinkulungwane engamashumi amabili ewayini, namabhanti ayizinkulungwane engamashumi amabili amafutha. Verse 11. UHiramu inkosi yaseThire wamphendula ngokuloba, wakuthuma kuSolomoni wathi, ngokuba uJehova uyathanda abantu bakhe, ukubeka inkosi phezu kwabo. Verse 12. UHiramu wathi futhi, makabonge uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owenza izulu nomhlaba, nowanika uDavide inkosi ndodana ehlakaniphileyo enolwazi nengqondo, eyakwakhela uJehova indlu nendlu yombuso wakhe. Verse 13. Manje sengithumile umuntu ohlakaniphileyo nonolwazi, uHiramu Abhi. Verse 14. Indodana yowesifazane wamadodakazi akwaDani, uyise wayengumuntu waseThire owayekwazi ukusebenza ngegolide nangesiliva nangethusi nangensimbi nangamatshe nangemithi nangobubende nangoluhlazi nangelinene elicolekileyo nangokubomvu nangokuqopha imiqopho yonke nangokuqamba yonke imisebenzi yobungcweti ukuba anikwe indawo kanye nezingcweti zakho nezingcweti zenkosi yami uDavide uyihlo. Verse 15. Ngalokho ukolwe nebhali namafutha newayini inkosi yami ekhulume ngakho mayekuthume kuzo izinceku zayo.
Verse 16. Thina siyakugawula imithi eLibanoni njengokuswela konke kwakho, siyise kuwe eJopha elwandle ngezihlenga, wena uyikhuphulele eJerusalema.
Verse 17. USolomoni wabala bonke abezizwe ababesezweni lakwa-Israyeli ngokubalwa uDavide uyise ayebabalile ngakho. Kwafumaniseka ukuthi babezinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisihlanu nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha. Verse 18. Kubona wamisa izinkulungwane engamashumi ayisikhombisa ukuba bathwale imithwalo nezinkulungwane engamashumi ayisishiyagalombili uba babe ngababazi ezintabeni, nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha ukuba babe ngababonisi bokusebenzisa abantu. Izikronike zesibili, isahluko 3, verse 1. USolomoni wayeseqala ukwakha indlu kaJehova eJerusalema entabeni yaseMoriya, lapho Jehova abonakala khona kuDavide uyise, nalapho eselungisile khona endaweni kaDavide esibuye sika-Orinani umJebusi. Verse 2. waqala ukwakha ngolwesibili lwenyanga esibili ngonyaka wesine wokubusa kwakhe. Verse 3. Yilesi siselo Solomon asibekela ukuba kwakhiwe indlu kaNkulunkulu. Ubude ngezingalo zesilinganiso esidala babuyizingalo engamashumi ayisithupha, ububanzi buyizingalo engamashumi amabili. Verse 4. Umpheme wawuphambi kwendlu ende malungana nobubanzi bendlu wawuyizingalo engamashumi amabili, nokuphakama kwakuyikhulu namashumi amabili, wawunameka phakathi ngegolide elicwengekileyo. Verse 5. Indlu enkulu wayembesa emsayepuresi, wayinameka ngegolide elihle, waqopha kulo amasundu namaketanga. Verse 6. Wayihlobisa indlu ngamatshe ayigugu ukuze ivunuliswe, igolide laliyigolide lasePharivayimi. Verse 7. Wanameka nendlu lemishayo nemibundu nezindonga zayo neminyango yayo ngegolide, waqopha amakherubi ezindongeni. Verse 8. Wayenza indlu engcwelengcwele, yayimalungana nobubanzi bendlu, ubude bayo babuyizingalo engamashumi amabili, nobubanzi balo babuyizingalo engamashumi amabili. Wayinameka ngegolide elihle lingamatalente angamakhulu ayisithupha. Verse 9. Isisindo sezipikili sasingamashekeli angamashumi ayisihlanu egolide, amakamere angaphezulu wawanameka ngegolide. Verse 10. Endlini engcwelengcwele wenza amakherubi amabili aqoshiweyo, bawamanameka ngegolide. Verse 11. Amaphiko amakherubi ayezingalo ezingamashumi amabili, iphiko lelinye laliyingalo ezisihlanu lathinta udongeni lwendlu, elinye iphiko lalo laliyizingalo ezisihlanu lathinta ephikweni lelinye ikherubi. Verse 12. Iphiko lelinye ikherubi laliyizingalo ezisihlanu lathinta odongeni lwendlu, elinye iphiko laliyizingalo ezisihlanu nalo lafinyelela ephikweni lelinye ikherubi. Verse 13. Amaphika lawo amakherubi azelula izingalo ezingamashumi amabili, ema ngezinyawo zawo, ubuso bawo bubheke endlini. Verse 14. Wenza isengo kuluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene elicolekileyo, wabeka kuso amakherubi. Verse 15. Wenza ngaphakathi kwendlu izinsika ezimbili, ukuphakama kwazo kwakuyizingalo engamashumi amathathu nanhlanu, isihloko sasingaphezu kwaleyo naleyo sasiyizingalo ezisihlanu.
Verse 16. Wenza amaketanga egumbini wawabeka ezihlokweni zezinsika, wenza amapomegranati ayikhulu wawabeka emaketangeni.
Verse 17. Wazimisa izinsika phambi kwethempeli, enye ngakwesokunene neye ngakwesokhohlo, wabiza igama lengakwesokunene ngokuthi uJakini negama langakwesokhohlo ngokuthi uBowazi. Izikronike zesibili isahluko 4 verse 1. Wenza i-altare lethusi, ubude balo babuyizingalo engamashumi amabili, nobubanzi balo buyizingalo engamashumi amabili, nokuphakama kwalo kwakuyizingalo eziyishumi.
Verse 2. Wenza nolwandle olubunjiweyo, lwaluyizingalo eziyishumi kusukela kolunye udini kuze kufike kolunye, lwaluyisiyingelezi, ukuphakama kwalo kwakuyingalo ezisihlanu, umucu izingalo engamashumi amathathu walizungeza nxazonke.
Verse 3. Phansi kwalo kwakukhona okufana nezintangazane nxazonke ezaluzungeza izingalo eziyishumi nxazonke. Izintangazane zazisezinhleni ezimbili nxazonke zolwandle, zibunjiwe ekubunjweni kwalo.
Verse 4. Lwalumphezu kwezinkabi eziyishumi nambili, ezintathu zibheke ngasenyakatho, ezintathu zibheke ngasentshonalanga, ezintathu zibheke ngaseningizimu, ezintathu zibheke ngasempumalanga. Ulwandle lwalumiswe phezu kwazo zonke zifulathelene.
Verse 5. uhlonze lwalo lwalungangobubanzi besandla udini lwalo lwenziwe njengokudini lwendebe lunjengembali yomnduze lwamukela okulingene namabhanti ayizinkulungwane ezintathu. Verse 6. Wenza imicengeze eyishumi wabeka isihlanu ngosokunene nesihlanu ngosokhohlo ukuhlambela kuyo. Okweminikelo yokushiswa babekugezela kuyo kepha ulwandle lwalungolokuhlambela abapristi. Verse 7. Wenza izinti zezibani zegolide njengomthetho wazo wazibeka ethempelini eziyisihlanu ngakwesokunene neziyisihlanu ngakwesokhohlo. Verse 8. Wenza amatafula ayishumi wawabeka ethempelini ayisihlanu ngakwesokunene nayisihlanu ngakwesokhohlo wenza nezitsha ezikhulu zegolide. Verse 9. Wenza igceke labapriesti negceke elikhulu neminyango yegceke wazinamika izivalo zayo ngethusi. Verse 10. Walubeka ulwandle ngosokunene ngasempumalanga nangaseningizimu. Verse 11. UHiramu wenza amakhanzi namafosholo nezitsha. UHiramu wayeseqeda ukwenza umsebenzi abawenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. Verse 12. Izinsika ezimbili nezihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika namanethi amabili okwembesa izihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika. Verse 13. Namapomegranate angamakhulu amane amanethi omabili izinhla ezimbili zamapomegranate kuleyo nalelo netha okwembesa izihloko zombili ezazinjengezinkamba phezu kwezinsika. Verse 14. Wazenza nezinqe nemicengezi wayenza ezinqeni. Verse 15. Nolwandle lunye nezinkaba ezishumi nambili phansi kwalo. Verse 16. Namakhanzi namafosholo nezingwegwe zenyama nezinto zonke zalokho uHiramu aphi wakwenzela inkosi uSolomoni ngethusi elikhazimulayo kube ngokwendlu kaJehova. Verse 17. Inkosi yakubumba ethafeni likaJodani emhlabathini webumba phakathi kweSukoti neSereda. Verse 18. USolomoni wazenza zonke lezo zinto zaziziningi kangangokuba isisindo sethusi sasingenakutholwa. Verse 19. USolomoni wenza-ke zonke izinto ezazisendlini kaNkulunkulu kanye ne-athali egolide namatafula kuba kukhona kuwo izinkwa zokubukwa. Verse 20. Nezinto zezibani kanye nezibani zazo kuba zivuthe njengokomthetho phambi kwegumbi ngegolide elicongekileyo. Verse 21. Nezimbali nezibani nezidlawu ngegolide igolide elipheleleyo.
Verse 22. Nezizenze nezitsha nezinkenzo nemicengezi yomlilo ngegolide elicongekileyo iminyango ke yendlu izivalo zayo ezingaphakathi zendawo engcwelengcwele nezivalo zendlu yethempeli zaziyigolide.
Izikronike zesibili isahluko 5 verse 1. Wawusuphela-ke wonke umsebenzi uSolomoni awenzela indlu kaJehova. USolomoni wangenisa izinto ezazingcweliswe nguDavide uyise kanye nesiliva negolide nazo zonke izitsha wakubeka engcebeni yendlu kaNkulunkulu. Verse 2. Khona uSolomoni wabutha amalunga akwa-Israyeli nazo zonke izinhloko zezizwe izikhulu zawoyise babantwana bakwa-Israyeli eJerusalema ukuba bakhuphule umphongo lwesivumelwano sikaJehova emzini kaDavide oyisiyoni. Verse 3. Onke amadoda akwa-Israyeli abuthana enkosini emkhosini wasenyangeni yesikhombisa. Verse 4. Esefile wonke amalunga ka-Israyeli amaLevi aphakamisa umphongolo. Verse 4. Akhuphula umphongolo netende lokuhlangana nazo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni kwakhushulwa ngabapriesti namalevi. Verse 6. Inkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano ka-Israyeli eyayihlangene kuyo babe phambi komphongolo behlaba izimvu nezinkabi ezingenakulotshwa zingenakubalwa ngobuningi bazo. Verse 7. Abaphristi bawungenisa umphongo lwesivumelwano sikaJehova endaweni yawo egumbini lendlu, indawo engcwelengcwele phansi kwamaphiko amakherubi. Verse 8. Ngokuba amakherubi awelula amaphiko awo phezu kwendawo yomphongolo, amakherubi asibekela umphongolo nezinto zawo ngaphezulu.
Verse 9. Izinti zazizinde kangako ukuba izihloko zezinti zibonakale zeqe emphongolweni phambi kwegumbi, kepha zazingabonakali ngaphandle, usekhona lapho kuze kube namuhla.
Verse 10. Kwakungekho lutho emphongolweni kuphela izibhebhe ezimbili zamatshe ezabekwa khona nguMose eHorebe, lapho Jehova enza isivumelwano nabantwana bakaIsrayeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 11. Kwathi lapho abaphristi sebephumile endaweni engcwele ngokuba bonke abaphristi ababekhona babezingcwelisile bengazigcinanga izigaba zabo. Verse 12. USemi ngasempumalanga kwe-altari amaLevi, abahlabeleli bonke kanye ne-Osafa noHemani noJeduthuni namadodana abo nabafowabo bembethe ilineni elicolekileyo bephethe amasimbali nezingubhu namahabhu, kukhona kanye nabo abaphristi abayikhulu namashumi amabili bekhalisa amacilongo. Verse 13. Nalapho abaphethe amacilongo nabahlabeleli bezwakalisa kanye kanye izwi linye lokudumisa nokubonga uJehova, nanxa bekhalisa amacilongo namasimbali nezinto zokubethwa bedumisa uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umphakade, khona indlu yagcwalisa yifu, yona lendlu kaJehova. Verse 14. Baze bangema abaphristi ukukhonza ngenxa yefu ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaNkulunkulu. Izikronike zesibili sahluko 6 verse 1. Khona wakhuluma uSolomoni wathi, uJehova ushilo ukuthi uyakuhlala esigayagayeni. Verse 2. Kepha ngiwakhele indlu yokuhlala, indawo yokuhlala kwakho kuze kube phakade. Verse 3. Inkosi yayisiphenduka yayibusisa lonke ibandla ka-Israyeli, lonke ibandla ka-Israyeli limi. Verse 4. Yathi makabonge uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owakhuluma ngomlomo wakhe kuDavide ubaba, ukugcwalisile ngesandla sakhe ethi. Verse 5. Kusukela usuku engakhipha ngalo abantu bami u-Israyeli ezweni laseGibhithe, angikhethanga muze zizweni zonke zwa-Israyeli ukwakha indlu ukuba igama lami libe khona lapho. Futhi angikhethanga muntu ukuba abe ngumbusi wabantu bami u-Israyeli. Verse 6. Kodwa ngikhethe iJerusalema ukuba igama lami libe khona lapho, ngakhetha noDavide ukuba abe phezu kwabantu bami u-Israyeli. Verse 7. Kwakusenhliziyweni kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 8. Kepha uJehova wathi kuDavide ubaba, njengokuba kwakusenhliziyweni yakho kwakhela igama lami indlu, wenza kahle, ngoba kwakusenhliziyweni yami lokho. Verse 9. Kepha wena ukwakha indlu, kodwa indodana yakho yakuphuma okhalweni lwakho iyona eyakwakhela igama lami indlu. Verse 10. UJehova uliqinisile izwi alikhulumayo ngoba mina ngivelile esikhundleni sikaDavide ubaba, ngihleze esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli njengokusho kukaJehova, ngakhele igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 11. Ngiwumisile lapho umphongolo kukuwo isivumelwano sikaJehova asenza nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 12. Wema phambi kwe-altari likaJehova busweni balo lonke ibandla lakwa-Israyeli, welula izandla zakhe. Verse 13. Ngoba uSolomoni wayenzile ibhesitulu lethusi, ubude balo babuyizingalo ezisihlanu, nobubanzi balo babuyizingalo ezisihlanu, nokuphakama kwalo kwakuyizingalo ezintathu. Walimisa phakathi negceke wema kulo, wayeseguqa ngamadolo phambi kwalo lonke ibandla ka-Israyeli, welula izandla zakhe ngasezulwini. Verse 14. ethi Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli akakho uNkulunkulu njengawe ezulwini noma emhlabeni ogcina isivumelwano somusa nezinceku zakhe ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo. Verse 15 ogcine nenceku yakho uDavide ubaba lokho wakusho kuyo, yebo, owakukhuluma ngomlomo wakho usukugcwalisile ngesandla sakho njengokuba kunjalo namuhla.
Verse 16 ngalokho Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli gcine nenceku yakho uDavide ubaba lokho wakusho kuyo ukuthi akuyunqunywa muntu kuwe emehlweni ami ukuhlala esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli uma kuphela abantwana bakho beqaphela indlela yabo ukuba bahambe emthethweni wami njengalokho wena uhambe phambi kwami.
Verse 17 ngalokho Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli maliqiniseke izwi lakho walikhuluma encekwini yakho uDavide. Verse 18 kepha uNkulunkulu uyakuhlala impela nabantu emhlabeni na? Bheka izulu nezulu lamazulu anakukwanela pho kakhulu kangakanani lendlu encane engiyakhileyo na? Verse 19 mawubheka umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo, Jehova uNkulunkulu wami uzokukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla. Verse 20 ukuba amehlo akho avulekele lendlu ubusuku nemini, indawo owasho ngayo ukuthi uyakubeka khona igama lakho, uze ulalele umkhuleko inceku yakho eyakuwukhuleka ibhekene nale ndawo. Verse 21 ulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho Israyeli abakukhuleka bebhekene nale ndawo, ukuzwe usendaweni yakho yokuhlala ezulwini nalapho suzwile uthethelele. Verse 22 uma umuntu ona umakhelwane wakhe athweswe isifungo sokumfungisa abeseza ukufunga phambi kwethale lakho kulendlu.
Verse 23 mawuzo wena ezulwini wenze wahlulele izinceku zakho kuphindisele konecala ubeke indlela yakhe phezu kwekhanda lakhe uthethelele olungileyo umnike njengokulunga kwakhe.
Verse 24 uma abantu bakho Israyeli benqotshwa isitha ngokuba bonile kuwe kepha bese bebuye bephindela kuwe balivume igama lakho bakhuleke banxuse kuwe kulendlu. Verse 25 mawuza wena ezulwini uthethelele isono sabantu bakho Israyeli ubabuyisele ezweni owalinika bona nawoyise. Verse 26 lapho izulu ivaliwe imvula ingekho ngokuba bonile kuwe kepha bese bekhuleka bebhekene nalendawo balivume igama lakho baphenduke esonweni sabo ngokuba uyabajezisa.
Verse 27 mawuzo wena ezulwini uthethele isono sezinceku zakho nesabantu bakho Israyeli lapho ubafundisa indlela enhle abayokuhamba ngayo uthume imvula ezweni lakho obanike abantu bakho libe yifa labo.
Verse 28 uma kukhona indlala ezweni noma kukhona isifo noma kukhona ukuhamuka nesikhutha nesikhonyane nemiswenya noma izisa zabo zibavimbezela ezweni lemizi yabo noma kuyiphi inhlupheko nasiphi isifo. Verse 29 bese kuzwakala namuphi umkhuleko nakunxusa noma ngumuphi umuntu noma yibo bonke abantu bakho u-Israyeli abayokwazi kuba yilona lowo inhlupheko yakhe nosizi lwakhe elulele izandla zakhe kule ndawo. Verse 30 mawuze wena ezulwini indawo yakho yokuhlala uthethelele unike kube yilona lo njengezindlela zakhe zonke wena owaziyo inhliziyo yakhe ngokuba wena kuphela uyazi izinhliziyo zabantwana babantu. Verse 31 ukuba bakwesabe bahambe ngezindlela zakho zonke izinsuku zokuhamba kwabo ezweni owalinika obaba. Verse 32 futhi owezizwe ongesiyo wabantu bakho Israyeli lapho evela ezweni elikude ngenxa yegama lakho elikhulu nesandla sakhe sinamandla nengalo yakhe eluliweyo abesefika ukukhuleka kulendlu. Verse 33 mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala wenze njengakho konke lowezizwe akhala ngakho kuwe ukuze bonke abantu bomhlaba bazi igama lakho bakwesabe wena njengabantu bakho u-Israyeli nokuze bazi ukuthi lendlu engiyakhileyo ibiziwe ngegama lakho. Verse 34. Uma abantu bakho bephuma impi ukulwa nezitha zabo ngendlela obathuma ngayo bese bekhuleka kuJehova bebhekene nalowo muzi owukhethileyo nalendlu engiyakhele igama lakho. Verse 35. Mawuzo wena ezulwini umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume. Verse 36. Ubabona kuwe ngokuba akukho muntu ongoniyo bese ubathi ukuthelela wena ubanikele esitheni ukuze ababathumbayo babamukisele ezweni lesitha likude noma liseduze. Verse 37. Kepha bese becabanga ezweni lapho bethunjelwe khona baphenduke banxuse kuwe ezweni lababathumbayo ngokuthi sonile senzile ngokuphambeneyo saziphatha kabi. Verse 38. Uma bephendukela kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo ezweni lokuthunjwa kwabo lapho bebathumbela khona bakhuleke babhekene nezwe lakubo owalinika oyise nomuzi owukhethileyo nendlu engiyakhele igama lakho. Verse 39. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume uthethelele abantu bakho abonileyo kuwe. Verse 40.
Ngalokho Nkulunkulu wami amehlo akho mavulekele nezindlebe zakho maziwulalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Verse 41. Ngalokho vuka Jehova Nkulunkulu uze endaweni yakho yokuphumula wena nomphongolo wamandla akho abaphristi bakho Jehova Nkulunkulu mabembathiswe ukusindiswa nabathembekileyo bakho mabathokoze ngokuhle.
Verse 42. Jehova Nkulunkulu ungafulatheli ogcotshiweyo wakho khumbula umusa wakho kuDavide inceku yakho. Izikronike zesibili isahluko 7 verse 1. USolomoni eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini kwadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. Verse 2. Abapristi babengenakungena endlini kaJehova ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova.
Verse 3. Lapho abantwana baka-Israyeli bebona ukwehla komlilo nenkazimulo kaJehova iphezu kwendlu bakhothama phansi ngobuso phezu kwendawo egandayo ngamatshe bakhuleka babonga uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umphakade.
Verse 4. Inkosi nabo bonke abantu basebenikela ngomhlatshelo phambi kaJehova. Verse 5. Inkosi uSolomoni yanikela ngomhlatshelo wezinkunzi eziyizinkulungwane engamashumi amabili nambili nezimvu eziyinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili. Inkosi nabo bonke abantu baka-Israyeli bahlambulula indlu kaJehova. Verse 6. Abaphristi bema njengezikhundla zabo kanye namaLevi benezinto zokubethwa ayezenzile uDavide inkosi ukuba babonge uJehova ngoba umusa wakhe umphakade. Labo uDavide edumisa ngezandla zabo abaphristi bakhalisa amacilonga phambi kwabo esemi wonke u-Israyeli. Verse 7. USolomoni wangcelisa ingaphakathi legceke elalingaphambi kwendlu kaJehova ngokuba wanikela lapho ngeminikelo yokushiswa namanono eminikelo yokuthula ngokuba i-altar lethusi ayelenzile uSolomoni lalingenakwanela umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu namanoni. Verse 8. USolomoni wagubha-ke umkhosi ngaleso sikhathi izinsuku eziyisikhombisa wonke u-Israyeli enaye ibandla likhulu kakhulu kusukela kuyena eHamati kuze kube semfuleni waseGibhithe. Verse 9. Ngosuku lweshagalombili benza umhlangano ozothileyo ngokuba ukuhlanjululwa kwe-athale bakwenza izinsuku ezisikhombisa nomkhosi izinsuku ezisikhombisa.
Verse 10. Ngosuku lwamashumi amabili nantathu lwenyanga isikhombisa wabamukisa abantu baya ematendeni abo bethokoza benezinhliziyo ezinamileyo ngobuhle uJehova abenzele oDavide noSolomoni no-Israyeli abantu bakhe.
Verse 11. USolomon waqedake indlu kaJehova nendlu yenkosi konke kwangena enhlizweni kaSolomon ukukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe kwakuphumelelisa. Verse 12. UJehova wabonana kuSolomon wathi kuye, "Kuzwile umkhuleko wakho, ngizikhathele indawo ukuba ibe yindlu umhlatshelo." Verse 13. "Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula noma ngiyaleza sikhonyane ukuba sidle izwi noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami." Verse 14. "Bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwi labo." Verse 15. "Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo." Verse 16. "Manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke."
Verse 17. "Wena-ke uma uyakuhamba phambi kwami njengokuhamba kukaDavide uyihlo, wenze njengakho konke engikuyale ngakho, ugcine izimiso zami nezahlulelo zami."
Verse 18. "Ngiyakusimisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho njengesivumelwano sami noDavide uyihlo ngokuthi akuyikunqunywa muntu kuwe ukuba kungabikho mbusi kwa-Israyeli." Verse 19. "Kepha uma nibuya nishiye izimiso zami nemiyalo yami engikubeke phambi kwakho, nihambe nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo."
Verse 20. "Ngiyakubasiphula ezweni lami engibanike lona, nalendlu engiyingcwelisele igama lami ngiyakuyilahla ebusweni bami, ngiyenze isaga nesifenqo phakathi kwabantu bonke."
Verse 21. "Le ndlu ephakeme kangaka yilona lo odlula kuyo uyakumangala athi, 'UJehova wenzeleni kanje kulelizwe nakulendlu na?'"
Verse 22. "Bayakuphendula bathi, 'Kungokuba bamshiya uJehova uNkulunkulu wawoyise owabakhipha ezweni laseGibhithe, babambelela kwabanye onkulunkulu bakhuleka kubo babakhonza, ngalokho ubehlisele konke lokho okubi.'"
Izikronike zesibili, isahluko 8 verse 1. Kwathi ngasekugcineni kweminyaka engamashumi amabili uSolomoni akhe ngayo indlu kaJehova nendlu yakhe. Verse 2. "Imizi uHiramu anika yona uSolomoni, uSolomoni wayivusa wahlalisa khona abantwana bakwa-Israyeli." Verse 3. "USolomoni waye eHamati Soba walahlula." Verse 4.
"Wakha iTadimori ehlane, nayo yonke imizi yokubekelela ayakha eHamati."
Verse 5. "Wakha neBheti Horoni lasenhla, neBheti Horoni lasenzansi, imizi ebuyeleyo enezingange namasango nemigoqo."
Verse 6. "Kanye neBalati, nayo yonke imizi yokubekelela uSolomoni ayenayo, nayo yonke imizi yezinqola zakhe, nemizi yabamahashi bakhe, nakho konke uSolomoni ayefisa ukukwakha eJerusalema, naseLebanoni, nasezweni lonke lokubusa kwakhe."
Verse 7. "Abantu bonke abaseleyo, kumaHeti, nama-Amori, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi, abangesibo abakwa-Israyeli."
Verse 8. "Abantwana babo abasala emva kwabo ezweni abangaqedwanga ngabantwana bakwa-Israyeli kubona uSolomoni wabiza izisebenzi kuze kube namuhla." Verse 9. "Kepha kubantwana bakwa-Israyeli uSolomoni akakhiphanga izigqila zomsebenzi wakhe ngoba babengamadoda empi, nabakhulu bezinduna zakhe nezinduna zezinqola zakhe nabamahashi bakhe." Verse 10. "Lezo zaziyizinduna ezinkulu zenkosi uSolomoni, zazingamakhulu amabili namashumi ayisihlanu, zazibusa phezu kwabantu."
Verse 11. "USolomoni wakhuphula indodakazi kaFaro emzini kaDavide, wayisa endlini ayakhele yona, ngoba wathi, 'Angikuhlala owesifazane endlini kaDavide inkosi yayizwe ngokuba ingcwele, lapho kufike khona umphongolo kaJehova.'" Verse 12. Khona uSolomon wanikela ngemnikelo yokushisa kuJehova e-altar kaJehova ayelakhe phambi kompheme. Verse 13. Njengokudingekayo imihla ngemihla enikela njengemiyalo kaMose ngamasabathi nangokwethasa kwenyanga nangemikhosi emisiweyo kathathu ngonyaka ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo nangomkhosi wamasonto nangomkhosi wamadokodo.
Verse 14. Wamisa njengomthetho kaDavide uyise izigaba zabapristi enkonzweni yabo namalevi ezikhundleni zawo ukuba adumise akhonze phambi kwabapristi njengokudingekayo imihla ngemihla nabalindisango ngezigaba zabo emasangweni ngamasango ngokuba uDavide umuntu kaNkulunkulu wayeyale kanjalo.
Verse 15. Abaphambukanga emiyalweni yenkosi kubapriest namalevi ngalutho nangengcebo. Verse 16. Wonke umsebenzi kaSolomoni walungiswa kwaze kwaba lusuku lokubeka isisekelo sendlu kaJehova iyaze yaphela. Yayisiphelile indlu kaJehova. Verse 17. Khona uSolomoni waye eSiyoni Geberi nase-Eloti ogini lolwandle ezweni lakwa-Idomi. Verse 18. UHiramu wathuma kuye ngezandla zezinceku zakhe imikhumbi nezinceku ezazilwazi ulwandle zafika nezinceku zikaSolomoni e-Ofiri zalanda khona amathalente angamakhulu amane namashumi ayisihlanu egolide zawayisa enkosini uSolomoni. Izikhronike zesibili isahluko 9 verse 1. Inkosikazi yaseSheba isizwile udumo likaSolomoni yeza ukuvivinya uSolomoni eJerusalema ngezimfumbe.
Inehele elikhulu kakhulu namakamela ethola amakha negolide eliningi namatsha ayigugu isifikile kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke okusenhlizweni yayo. Verse 2. USolomoni wayiphendula ezindabeni zayo zonke, kwakungekho nto eyayifihlelwe uSolomoni angayitshelanga yona. Verse 3. Inkosikazi yaseSheba isibonile ukuhlakanipha kaSolomoni nendlu ayakhileyo. Verse 4. Nokudla kwasetafuleni lakhe nokuhlala kwezinceku zakhe nokuma kwezikhonzi zakhe nezambatho zazo kanye nabaphathi zitsha nezambatho zabo nesikhwelo sakhe akhuphukela ngaso endlini kaJehova akwabe kusabakho moya kuyo.
Verse 5. Yathi enkosini, yayiqinisile indaba engayizwa ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Verse 6. Kepha ngikholwanga ngamazwi abo ngaze ngafika kwabona amehlo ampheka angitshelwanga nengxenye yobukhulu bokuhlakanipha kwakho uyadlula udumo engaluzwayo.
Verse 7. Babusiswe abantu bakho, zibusiswe lezinceku zakho ezimjalo phambi kwakho, zizwa ukuhlakanipha kwakho.
Verse 8. Makabonge uJehova uNkulunkulu wakho, owenamele wena ukuba akubeke esihlalweni sakhe sobukhosi ukuba ube yinkosi kuJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uNkulunkulu wakho wamthanda u-Israyeli waze wamisa kuze kube phakade. Ngalokho wakubeka inkosi phezu kwabo ukuba wenze ukwahlulelwa nokulunga.
Verse 9. Yanika inkosi amatalenta ayikhulu namashumi amabili egolide, namakha amaningi kakhulu namatsha ayigugu, awazange abe khona amakha anjengalawo inkosi uSolomoni eyaphiwa wona inkosikazi yaseSheba.
Verse 10. Izinceku zikaHiramu nezinceku zikaSolomoni ezabuya negolide e-Ofiri zaletha imali imugu namatshe ayigugu. Verse 11.
Ngemi-alimugi inkosi yenzela indlu kaJehova nendlu yenkosi izikhwelo kanye namabhu nezingubhu zabahlabeleli akuzange kubonwe phambili okunjengakho ezweni lakwaJuda.
Verse 12. Inkosi uSolomoni yanika inkosikazi yaseSheba konke okufunayo nokucelayo ngaphandle kwalokho ebukulethele inkosi yayisibuya yaye ezweni layo yona nezinceku zayo. Verse 13. Isisindo segolide lafika kuSolomoni iminyaka yonke sasingamathalenta angamakhulu ayisithupha namashuma isithupha nesithupha egolide. Verse 14. Ngaphandle kokuvela kubahwebi nabathengisi, onke amakhosi ase-Arabhiya nababusi bezwe baletha igolide nesiliva kuSolomon. Verse 15. Inkosi uSolomon yeza izihlangu ezingamakhulu amabili zegolide elikhandiweyo kwaba ngamashekeli angamakhulu ayisithupha egolide elikhandiweyo kuso isihlangu sinye. Verse 16. Kanjalo nezihlangu ezingamakhulu amathathu egolide elikhandiweyo amashekeli angamakhulu amathathu egolide kuso isihlangu sinye inkosi yazibeka endlini yehlathi laseLibanoni. Verse 17. Inkosi yenza nesihlalo sobukhosi esikhulu nezimpondo zendlovu yasinameka ngegolide elicwengekileyo.
Verse 18. Isihlalo sobukhosi sasinezikhwelo eziyisithupha sinesabelo segolide esasinamatheliswe esihlalweni sobukhosi nemikhono ngalapha nangalapha kwendawo yokuhlala kuma izingonyama ezimbili ngaseceleni kwemikhono. Verse 19. Kwakuma izingonyama eziyishumi nambili ngalapha nangalapha ezikhweleni eziyisithupha okunjalo akwenziwanga komunye umbuso.
Verse 20. Zonke izitsha zokuphuza zenkosi uSolomoni zaziyigolide nazo zonke izitsha zendlu yehlathi laseLibanoni zaziyigolide elicwengileyo isiliva lingento yalutho emhleni kaSolomoni. Verse 21. Ngoba inkosi yayinemikhumbi eyaye eTharshishi kanye nezinceku zikaHiramu kanye ngeminyaka emithathu yafika imikhumbi yaseTharshishi iletha igolide nesiliva nezimpondo zendlovu nezimfene namapikoko. Verse 22. Inkosi uSolomoni yaba nkulu kunawo wonke amakhosi omhlaba ngengcebo nangokuhlakanipha. Verse 23. Wonke amakhosi omhlaba afuna ubuso bukaSolomoni ukuba ezokuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu akubekile enhliziyweni yakhe. Verse 24. Baletha kwaba yilowo nalowo isipho sakhe izitsha zesilifa nezitsha zegolide nezingubo nezikhali namakha namahashi neminyuzi okwenziwa iminyaka ngeminyaka. Verse 25. USolomoni wayenezipani eziyizinkulungwane ezine zamahashi nezinqola nabo amahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili owababeka emizini yezinqola nasenkosini eJerusalema. Verse 26. Wabusa phezu wonke amakhosi kusukela emfuleni kuze kube sezweni lamaFilisti nasemkhawulweni waseGibhithe. Verse 27. Inkosi yenza isiliva livame eJerusalema njengamatshe nemsedari yayenza ibe njengemthombe ehlanzeni ngobuningi. Verse 28. Bamlethela uSolomoni amahashi evela eGibhithe nasemazweni onke. Verse 29. Ezinye izindaba zikaSolomoni ezokuqala ezokugcina angithi zilotshiwe ezindabeni zikaNathani umprofethi naseziprofethweni zika-Ahiya waseShilo nasembonweni ka-Ido umboni ngoJerobhoyamu indodana kaNebati na. Verse 30. USolomoni wabusa eJerusalema phezu kwa-Israyeli wonke iminyaka engamashumi amane.
Verse 31. USolomoni wayeselala koyise wembelwa emzini kaDavide uyise uRehobowami indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Izikhronike zesibili isahluko 10. Verse 1. URehobowami waya eShekemi ngokuba wonke u-Israyeli wayefikile eShekemi ukumbeka inkosi.
Verse 2. Kwathi lapho uJerobowami indodana kaNebati ekuzwile ngokuba wayeseGibhithe, lapho ayebalekele khona ebalekela ubuso benkosi uSolomoni, uJerobowami wabuya eGibhithe. Verse 3.
Bathi mabambiza uJerobowami naye wonke u-Israyeli beza bakhuluma kuRehobowami bathi.
Verse 4. Uyihlo wenza ijoka lethu labalukhuni. Ngalokho yenza wena ube lula umsebenzi olukhuni kayihlo nejoka lakhe elisindayo owalibeka phezu kwethu siya kukukhonza. Verse 5. Wathi kubo, buyelani kimi emva kwezinsuku ezintathu basuka ke abantu.
Verse 6. Inkosi uRehobowamu yelulekana namalunga emile phambi kukaSolomoni uyise sekhona yathi, nina ningeluleka ukubuyisela mpenduloni kulaba bantu na.
Verse 7. Akhuluma kuye athi, uma uza kuba muhle kulaba bantu, ubathokozise, ukhulume amazwi amahle kubo, baya kuba izinceku zakho izinsuku zonke. Verse 8. Kepha walahla isiluleko samalunga ameluleka ngaso, welulekana nezinsizwa eziyintanga yakhe ezazimphambi kwakhe.
Verse 9. Wathi kuzo, nina niluleka ukuba sibuyise empenduloni kulaba bantu abakhulume kimi ngokuthi, yenza ijoka uyihla libeka phezu kwethu libe lula na. Verse 10. Zase zikhuluma kuye izinsizwa eziyintanga yakhe zithi, uyakusho kanje kubantu abakhulume kuwe ngokuthi, uyihlo walenza ijoka lethu lasinda, kepha wena ulenze libe lula kuthina. Uyakusho kubo kanje ukuthi, ucikicane wami mkhulu kunokhalo lukababa. Verse 11. Manje ubaba wanthwesa ijoka elisindayo, mina ngiyakwenezela ejokweni lenu, ubaba wanishanga eziswebhu, mina ngawofezela.
Verse 12. Ujobo wami nabantu bonke base befika kuRehobowami ngosuku lwesithathu njengokusho kwenkosi ithi, buyelani kimi ngosuku lwesithathu. Verse 13. Inkosi yabaphendula kalukhuni, inkosi uRehobowami yalahla isiluleko samalunga. Verse 14. Yakhuluma kubo njengesiluleko sezinsizwa ngokuthi, ubaba walenza ijoka lenu lasinda, mina ngiyakwenezela kulo, ubaba wanishanga isiswebhu, mina ngawofezela. Verse 15. Inkosi ayibalalelanga abantu ngokuba kwakuyisiyiba esivela uNkulunkulu kuzoJehova amise izwi lakhe alikhulumayo ngesandla sika-Ahiya waseShilo kuJerobowami indodana kaNebati. Verse 16. Wonke u-Israyeli esebonile ukuthi inkosi ayibalalelanga, abantu babuyisela izwi enkosini bathi, sinasabelo sini kuDavide na? Ifa sinalo endodaneni kaJese. Yilowo nalowo makaye etendeni lakhe Israyeli. Zibhekele indlu yakho manje Davide. Wayesesuka u-Israyeli wonke waye ematendeni akhe. Verse 17. Kepha abantwana bakwa-Israyeli abakhe emizini yakwaJuda, uRehobowami wabusa phezu kwabo. Verse 18. Inkosi uRehobowami yathuma u-Adoramu wayephezu kwezisebenzi, abantwana bayeJali bamkhanda ngamatshe wafa. Inkosi uRehobowami yashesha ukukhwela inqola yayo ukuba ibalekele eJerusalema. Verse 19. U-Israyeli wayeseyihlubuka ke indlu kaDavide kuze kube namuhla.
Izikhronike zesibili, isahluko 11 verse 1. URehobowami esefikile eJerusalema, wabutha indlu yakwaJuda noBhenjamini, abantu abakhethiweyo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili, amabutho kuba balwe no-Israyeli bawubuyisele umbuso kuRehobowami. Verse 2. Lase lifika izwi likaJehova kuShemaya umuntu kaNkulunkulu lathi, verse 3. Khuluma kuRehobowami indodana kaSolomoni inkosi yakwaJuda nakuye wonke u-Israyeli kwaJuda noBhenjamini ngokuthi, verse 4. Usho kanje uJehova uthi, aniyokukhuphuka ningali nabafowenu, buyelani kube yilona lowo endlini yakhe ngokuba lento ivela kimi. Balalela amazwi kaJehova babuye kumhlaseleni uJerobowami. Verse 5. URehobowami wahlala eJerusalema wakha imizi ukuba ibe yizinqaba kwaJuda. Verse 6. Wakha iBhethlehema ne-Etamu neTekowa. Verse 7. NeBhetisuri neSoko ne-Adulamu. Verse 8. NeGati neMaresha neZifi. Verse 9. NeAdorayimu neLakishi ne-Azeka, verse 10, ne-Sora, ne-Ajaloni, ne-Hebroni, ekwa-Juta nakwa-Benjamin imizi ebiyelweyo. Verse 11, waziqinisa izinqaba, wabeka izinduna kuzo nokudla namafutha newayini. Verse 12, emizini yonke ileyo naleyo, wabeka izihlangu nemkhonto, wayiqinisa kakhulu impele lakwa-Juta nelakwa-Benjamini lalingelakhe. Verse 13, abaphristi nabaLevi ayikwa-Israyeli, wonke bazihlanganisa naye bephuma emkhawulweni yonke. Verse 14, ngoba amaLevi ashiya amadlelo awo nefa lawo aya kwaJuda seJerusalema, ngokuba uJerobowami namadodana akhe bawalahla ukuba angabe saba ngabapristi bakaJehova. Verse 15,
wazimisela abapristi bezindawo eziphakemeyo, nabamadimoni, nabamathole awenzileyo.
Verse 16, emva kwabo kwaphuma ezizweni zonke zakwa-Israyeli, abanhliziyo zabo zibhekiswe ukufuna uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli, bafika eJerusalema ukuhlabela uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 17, base bewuqinisa-ke umbuso wakwaJuda, benza uRehobowami indodana kaSolomoni waba namandla iminyaka emithathu, ngoba bahamba iminyaka emithathu endleleni kaDavide noSolomoni.
Verse 18, uRehobowami wazithathela umfazi uMahalati indodakazi kaJerimoti indodana kaDavide neka-Abihayili indodakazi ka-Eliyabe indodana kaJese.
Verse 19, wamzala amadodana ngoJewushe noShemariya noZahamu. Verse 20, emva kwakhe wathatha uMahakha indodakazi ka-Absalomu wamzalela o-Abhiya no-Athayi noZiza noShelomiti. Verse 21, uRehobowami wamthanda uMahakha indodakazi ka-Absalomu phezu kwabo bonke abafazi bakhe nezancinza zakhe, ngokuba wathatha abafazi abayishumi neshagalombili nezancinza ezingamashumi ayisithupha, wazala amadodana angamashumi amabili neshagalombili namadodakazi angamashumi ayisithupha. Verse 22, uRehobowami wabeka u-Abhiya indodana kaMahakha abe yinhloko, abe ngumbusi phakathi kwabafowabo, ngokuba wacabanga ukumbeka inkosi. Verse 23, wenza ngokuhlakanipha, wahlakaza wonke amadodana akhe emazweni wonke akwaJuda noBhenjamini, emizini yonke ebiyelweyo, wawanika ukudla okuningi, wawafunela abafazi abaningi. Izikhronike zesibili sahluko 12, verse 1, kwathi lapho umbuso kaRehobowami usuqinisiwe, yena esenamandla, washiya umthetho kaJehova no-Israyeli wonke kanye naye. Verse 2,
kepha kwathi ngonyaka wesihlanu wenkosi uRehobowami, uShishaki inkosi yaseGibhithe wakhuphukela eJerusalema ngokuba babephambukile kuJehova. Verse 3, enezinqola eziyinkulungwane namakhulu amabili nabamahashi abayizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha, abantu babengenakubalwa abaphuma naye eGibhithe ngamalubi namasuki namakushe.
Verse 4, wayithatha imizi ebiyeleyo kaJuda wafika eJerusalema. Verse 5, wayesefika uShemaya umprofethi kuRehobowami nasezikhulwini zakwaJuda ezazibuthene eJerusalema ngenxa kaShishaki. Wathi kubo, usho kanje uJehova uthi, nina ningishiyile, ngalokho nami nginishiyile esandleni sikaShishaki. Verse 6, zase zizithoba ezikhulu zakwa-Israyeli nenkosi bathi, uJehova ulungile. Verse 7, lapha uJehova ebona ukuthi bayazithoba, kweza izwi kaJehova kuShemayi lathi, bazithobile angiyukubachitha, kepha ngiyakubakhulula emva kwesikhashana, nentukuthelo yami ayikuthululelwa phezu kweJerusalema ngesandla sikaShishaki. Verse 8, nokho bakuba izinceku zakhe ukuba bazi inkonzo yami nenkonzo yembuso yezizwe. Verse 9. Ushishaki inkosi yaseGibhithe wakhuphuka eJerusalema wathatha ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi. Yebo, wathatha konke, wathatha izihlangu zegolide ezenziwe nguSolomoni. Verse 10. Inkosi uRehobhowami yenza izihlangu zethusi esikhundleni sazo yazinikela ezandleni zezinduna zabalindi abagcina umnyango wendlu yenkosi. Verse 11. Kwathi njalo uma inkosi ingena endlini kaJehova, zafika izigijimi zizithwele zazibuyisela ekameleni labalindi. Verse 12. Kepha lapho sezithoba, intukuthela kaJehova yabuya kuyo ukuba angamchithi ngokupheleleyo, futhi kwakusekhona nokuhle kwaJuda. Verse 13. Inkosi uRehobhowami yayisiziqinisa ke eJerusalema yabusa, ngokuba uRehobhowami wayeneminyaka engamashumi amane naye eqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa eJerusalema. Umuzi uJehova ukhethile ezizweni zonke zakwa-Israyeli ukuba abeke khona igama lakhe. Igama likanina lalinguNahama umAmonikazi. Verse 14. Wenza ukumi ngokuba akabhekisanga inhliziyo yakhe kumfuna uJehova. Verse 15. Izindaba zikaRehobhowami ezokuqala nezokugcina angithi zilotshiwe ezindabeni zikaShemaya umprofethi nezika-Ido umboni, zibhalwe ngezizukulwane na? Kwakukhona njalo ukulwa phakathi kwaRehobhowami noJerobhowami. Verse 16. uRehobhowami wayeselala koyise wembelwa emzini kaDavide, u-Abhiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Izikhronike zesibili, isahluko 13 verse 1. Ngonyaka weshumi nesishiyagalombili wenkosi uJerobhowami, u-Abhiya waba yinkosi kwaJuda. Verse 2. Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Igama likanina lalinguMikhaya indodakazi ka-Uriyeli waseGibeya. Kwakukhona ukulwa phakathi kuka-Abhiya noJerobhowami. Verse 3. U-Abhiya waqala ukulwa nempi yamaqhawa namandla abantu abakhethiweyo abayizinkulungwane engamakhulu amane, kepha uJerobhowami wehlela ukulwa naye enabantu abakhethiweyo abayizinkulungwane ezingamakhulu ayishagalombili bengamaqhawe anamandla. Verse 4. U-Abhiya wema entabeni yaseSemariyimi esezintabeni zaka-Efrayimu wathi, ngizweni wena Jerobhowami no-Israyeli wonke. Verse 5. Bekungangifanele ukwazi yini ukuthi uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wanika uDavide umbuso wa-Israyeli kuze kube phakade yena namadodana akhe ngesivumelwano sikaSawoti na? Verse 6. Nokho uJerobhowami indodana kaNebati inceku kaSolomoni indodana kaDavide wavuka wahlubuka inkosi yakhe. Verse 7. Kwabuthana kuye amayiyane abantu ababi aziqinisa ukulwa noRehobhowami indodana kaSolomoni. uRehobhowami esemusha, inhliziyo isathambile engenakumelana nawo. Verse 8. Manje nithi niyakumelana nobukhosi baJehova obusesandleni samadodana kaDavide. Lokhu nisixuku esikhulu, futhi kukhona amathole egolide nenzelwa wona ngoJerobhowami ukuba abe ngonkulunkulu benu. Verse 9. Anixoshanga yini abaphristi bakaJehova, amadodana ka-Aroni namaLevi, nazenzela abaphristi ngendlela yabantu bezizwe? Bonke abafika kwahlukaniselwa bephethe iduna nezinqama ezisikhombisa bangaba ngabaphristi babengesibo onkulunkulu. Verse 10. Kepha thina uJehova uNkulunkulu wethu asimshiyanga, sinabaphristi abamkhonzayo uJehova, madodana ka-Aroni namaLevi emsebenzini yabo. Verse 11. Bamshisela uJehova iminikelo yokushiswa nempepho ethaphukayo ekuseni nakusihlwa njalo. Basihlela isinkwa sokubuka etafuleni esihlanzekileyo, bokhela uthi lwezibani egolide nezibani zalo kusihlwa njalo, ngokuba thina sigcina imfanelo kaJehova uNkulunkulu wethu, kepha nina nimshiyile.
Verse 12. Futhi bhekani, uNkulunkulu nathi uyinhloko yethu kanye nabaphristi abaphethe amacilongo okuhlaba umkhosi ukuba bawakhalise ngani. Bantwana bakwa-Israyeli, ningalwi noJehova uNkulunkulu wawoyihlo ngokuba aniyukuphumelela. Verse 13. Kepha uJerobowami wayegwegwesisile abaqamekeli ukuba bafike emuva, babe phambi kukaJuda, abaqamekeli babe semva kwabo. Verse 14. Lapho uJuda esephenduka bheka impi yayingaphambi nangasemva kwabo, bakhala kuJehova, abapristi bakhalisa amacilongo.
Verse 15. Base bekhamuluka abantu bakaJuda, nalapho abantwana bakaJuda bekhamuluka, uNkulunkulu washaya oJerobowami noIsrayeli wonke phambi kwa-Abhiya noJuda. Verse 16. Abantu labaIsrayeli babaleka ebusweni bukaJuda, uNkulunkulu wabanikela esandleni sabo. Verse 17. U-Abhiya nabantu bakhe babaceka ngokuceka okukhulu kwawo amadoda akhethiweyo ka-Israyeli abuleweyo ayizinkulungwane engamakhulu ayisihlanu. Verse 18. Bathotshiswa-ke ngaleso sikhathi abantwana ba-Israyeli, kepha abantwana bakwaJuda bahlula ngokuba babencika kuJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 19. U-Abhiya wamgxosha uJerobowami wamaphuca imizi, iBhetele nemizana yalo, neJeshana nemizana yalo, ne-Efroni nemizana yalo. Verse 20. Futhi uJerobowami akabe esaba namandla emihleni ka-Abhiya, uJehova wamshaya wafa. Verse 21. Kepha u-Abhiya waba namandla wazithathela abafazi abayishumi nane, wazala amadodana angamashumi amabili nambili namadodakazi ayishumi nesithupha. Verse 22. Ezinye izindaba zika-Abhiya nezindlela zakhe namazwi akhe kulotshiwe esichasiselweni somprofethi u-Ido. Izikronike zesibili isahluko 14 verse 1. U-Abhiya wayeselala koyise, bambela emzini kaDavide. U-Asa indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe, emihleni yakhe izwe lazola iminyaka eyishumi. Verse 2. U-Asa wenza okuhle nokulungileyo emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 3. Wawasusa ama-altare bezizwe nezindawo eziphakemeyo, wazibhidliza izinsika, wabagawula u-Ashera. Verse 4. Wamtshela uJuda ukuba amfune uJehova uNkulunkulu wawoyise awenze umthetho nemiyalo. Verse 5. Wasusa kuyo imizi yakwaJuda izindawo eziphakemeyo nama-altare empepho, umbuso wazola phambi kwakhe. Verse 6. Wakha imizi ebiyeleyo kwaJuda ngokuba izwe lazola engenampi kuleyo mnyaka ngokuba uJehova wayemphumuzile. Verse 7.
Wathi kuJuda, masakhe le mizi siyihaqe ngogange, nangemboshongo, nangezivalo, nangemigoqo, izwe lisephambi kwethu ngokuba simfunile uJehova uNkulunkulu wethu, simfunile wasiphumuza nxa zonke, base bakhake baphumelela. Verse 8. U-Asa wayenempi ephethe izihlangu nemikhonto evela kwaJuda, izinkulungwane ezingamakhulu amathathu, nevela kwaBenjamini ephethe amahawu nensala imintsalo eyizinkulungwane engamakhulu amabili namashumi ayishiyagalombili, bonke labo babengamaqhawe anamandla.
Verse 9. Waphuma ukulwa nabo uZera umkushe nempi ezinkulungwane eziyinkulungwane ezinqola engamakhulu amathathu, wafika eMaresha.
Verse 10. U-Asa wayesephuma ukuhlangabezana naye, bahlela impi esigodini saseSefata ngaseMaresha.
Verse 11. U-Asa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi, Jehova kakho ngaphandle kwakho ongasiza phakathi, onamandla amakhulu ongenawo. Sisize Jehova uNkulunkulu wethu ngokuba sencike kuwe. Sifike ngegama lakho kulesi siqhuku. Jehova wena uNkulunkulu wethu, mawungahlulwa muntu. Verse 12. UJehova wawashaya amakushe phambi kuka-Asa naphambi kuka Juda amakushe abaleka. Verse 13. U-Asa nabantu ababenaye bawaxosha kwaze kwaba seGerari. Kwawa amakushe kwaze kwangasala muntu ophilayo. Ngokuba achithwa phambi kukaJehova naphambi kwempi yakhe bamuka nempango enkulu kakhulu. Verse 14. Bachitha yonke imizezu ngeze iGerari ngokuba ingephe ngoJehova yayiphezu kwabo. Baphanga yonke imizi ngokuba kwakukhona impango eningi kuyo. Verse 15. Bachitha namatende ezinkomo bamuka nezimvu eziningi namakamere babuyela eJerusalema. Izikhronike zesibili isahluko 15 verse 1. Umoya kaNkulunkulu waba phezu kwa-Azariya indodana ka-Odedi. Verse 2. Waphuma ukuhlangabeza u-Asa wathi kuye, "Ngizweni Asa noJuda wonke noBenjamini. UJehova unani, uma ninaye, uma nimfuna, uyakufunyanwa yinina, kepha uma nimshiya, uyakunishiya nani."
Verse 3. Kwakuyizinsuku eziningi u-Israyeli engenaye uNkulunkulu oqinisileyo. Namfundisi ofundisayo namthetho.
Verse 4. Kepha ukuhluphekeni kwabo baphendukela kuJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli, bamfuna wafunyanwa yibo.
Verse 5. Ngaleso sikhathi kwakungekho ukuthula kophumayo nakongenayo ngokuba ukuphaphatheka okukhulu kwakukhona phezu kwabo bonke abakhe ezweni.
Verse 6. Isizwe saphahlazwa isizwe nomuzi ngumuzi ngokuba uNkulunkulu wabesabisa ngezinkathazo zonke. Verse 7. Kepha nina yibani namandla, zingadangali izandla zenu ngokuba umsebenzi wenu uyakuba nomvuzo wawo. Verse 8.
Lapho u-Asa esezwa lawo mazwi nesiprofetho sika-Odedi umprofeti waziqinisa isibindi wasusa izinengiso ezweni lonke lakwaJuda noBenjamini nasemizini ayeyithathile ezintabeni zakwa-Efrayimu. Walivusa i-altare likaJehova elaliphambi kompheme kaJehova.
Verse 9. Wabutha wonke uJuda noBenjamini nabagogobele kubo bevela kwa-Efrayimu nakwaManase nakwaSimeyoni ngoba abaningi bahlubukela kuye bevela kwa-Israyeli. Lapho bebona ukuthi uJehova uNkulunkulu wakhe unaye. Verse 10. Babuthana eJerusalema ngenyanga yesithathu ngonyaka weshumi nanhlanu ngokubusa kuka-Asa. Verse 11. Bahlabela uJehova ngalolo suku empangweni ababeyilethile izinkabi ezingamakhulu ayisikhombisa nezimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa. Verse 12. Bangena esivumelwaneni sokumfuna uJehova uNkulunkulu wawoyise ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo. Verse 13. Nesokuba bonke ababengamfuni uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli babulawe, noma bebancane noma bebakhulu, wesilisa noma wesifazane. Verse 14. Bafunga kuJehova ngezwe likhulu nangokukhamuluka nangamacilongo nangemitshingo. Verse 15. Wonke uJuda wathokoza ngesifungo ngokuba babefungile ngayo yonke inhliziyo yabo, bamfuna ngakho konke okufisa kwabo, wafunyanwa yibo uJehova, wabaphumusa nxa zonke. Verse 16. Wamsusa uMahakha unina ka-Asa inkosi yebukhosikazini ngokuba wayemezele u-Ashera isithombe esinengekayo. U-Asa wagawula isithombe sakhe wasiconisisa wasishisa ngasemfudlaneni iKidroni. Verse 17. Kodwa izindawo eziphakemeyo azisuswanga kwa-Israyeli, nokho inhliziyo ka-Asa yayiphelele zonke izinsuku zakhe. Verse 18. Wangenisa endlini kaNkulunkulu izinto ezingcwele zikayise nezinto zakhe ezingcwele, isiliva negolide nezitsha. Verse 19. Akwabe kusabakho ukulwa kwaze kwaba seminyakeni wamashumi amathathu nanhlanu wokubusa kuka-Asa.
Izikhronike zesibili, isahluko 16, verse 1. ngonyaka wamashumi amathathu nesithupha okubusa kuka-Asa, uBahasha, inkosi yakwa-Israyeli, wakhuphuka ukuhlasela uJuda, wakha iRama ukuze angavumeli muntu ukuphuma nokungena ku-Asa inkosi yakwaJuda.
Verse 2. U-Asa wakhipha isiliva negolide engcebeni yendlu kaJehova nasendlini yenkosi. Wathumela kuBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu owahlala eDamaseku wathi, Verse 3. Kukhona isivumelwano phakathi kwami nawe, njengalokho sasikhona phakathi kukababa noyihlo. Bheka, ngithuma kuwe isiliva negolide. Hamba waphule isivumelwano sakho noBahasha inkosi yakwa-Israyeli ukuba asuke kimi. Verse 4. UBeni-Hadadi wayilalela inkosi u-Asa, wathuma izinduna zempi yakhe ukuba zihlasele imizi yakwa-Israyeli. Zanqoba iJoni, neDani, ne-Abela Mayimi, na yonke imizi yokubekelela yakwaNafetali. Verse 5. Kwathi lapho uBahasha sekuzwile lokho, wayeka ukwakha iRama, wamisa umsebenzi wakhe. Verse 6. Kepha u-Asa inkosi wahamba naye wonke uJuda basusa amatshe aseRama nemithi yalo uBahasha ayelakhe ngakho, wakha ngakho iGeba neMispa.
Verse 7. Ngaleso sikhathi kweza uHanani umboni ka-Asa inkosi yakwaJuda, wathi kuye, ngokuba wencike enkosini yase-Aramu, ungencikanga kuJehova uNkulunkulu wakho, ngalokho impi yenkosi yase-Aramu iphunyukile esandleni sakho. Verse 8. AmaKushe namaLubi ayengesiyo impi enkulu yini inezinqola nabamahashi abaningi kakhulu na, kepha ngenxa yokuncika kwakho kuJehova wawanikela esandleni sakho. Verse 9. Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo yabo iphelele kuye, wenze ngobula kulento ngokuba kusukela manje uyakuba nokulwa njalo. Verse 10. U-Asa wacunuka ngomboni wamfaka endlini yezitokisi ngokuba wamfutha ngenxa yalento u-Asa wabadlova nabathile babantu ngaleso sikhathi.
Verse 11. Bheka izindaba zika-Asa ezokuqala ezokugcina, bheka-ke zilotshiwe encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli. Verse 12. Ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalolunye wokubusa kwakhe u-Asa, waba nesifo ezinyaweni zakhe. Isifo sakhe sasinzima kakhulu, kepha akafunanga uJehova esifweni sakhe izinyanga zodwa. Verse 13. U-Asa wayeselala koyise, wafa ngonyaka wamashumi amane nanye wokubusa kwakhe. Verse 14. Bambele emathuneni akhe wayeziqophele wona emzini kaDavide, bambeka embhedeni ogcwele iphunga elimnandi namakha ezinhlobonhlobo alungisiwe ngokwenza komthaki, bamenzela ukushisa kwempepho okukhulu kakhulu. Izikhronike zesibili isahluko 17 verse 1. UJehoshafati indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe, waziqinisa ukulwa no-Israyeli. Verse 2. Wabeka amabutho emizini yonke ebiyeleyo yakwaJuda, wabeka amakhanda ezweni lakwaJuda nasemizini yaka-Efrayimi u-Asa uyisa ayethathileyo. Verse 3. UJehova wayenaye uJehoshafati ngokuba wahamba ngezindlela zokuqala zikayise uDavide, akafunanga oBhali. Verse 4. Kepha wafuna uNkulunkulu kayise, wahamba ngemiyalo yakhe ungangakukwenza kwa-Israyeli. Verse 5. Ngalokho uJehova wawuqinisa umbuso esandleni sakhe, wonke uJuda wathela intela kuJehoshafati, wayenengcebo nodumo olukhulu. Verse 6. Inhliziyo yakhe yaphakanyiswa ezindleleni zikaJehova, futhi wasusa izindawo eziphakemeyo nawo Ashere kwaJuda. Verse 7. Ngonyaka wesithathu wokubusa kwakhe, wathuma izikhulu zakhe oBeni-Hayiri no-Obhadiya noZakariya noNethaneyi noMikaya ukuba zifundise emizini yakwaJuda. Verse 8. Zinamalevu oShemaya noNethaniya noZebadiya no-Asaheli noShemiramoti noJehonathani no Adoniya, no Tobiya, no Tobi Adoniya, amaLevi, beno Elishama, no Jehoramu, abapriesti. Verse 9. Baza befundisa kwaJuda, bene ncwadi yomthetho kaJehova. Bazungeza, baye emizini yonke kwaJuda, bafundisa phakathi kwabantu.
Verse 10. Kwehlela ingephe ngoJehova phezu kwayo yonke imibuso yamazwe eyayingxa zonke zakwaJuda ayilwanga noJehoshafati.
Verse 11. AmaFilisti athila aletha izipho kuJehoshafati nesiliva lentela. NabaseArabhiya baletha kuye imihlambi izinqama eziyinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu ayisikhombisa nezimpongo eziyinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu ayisikhombisa.
Verse 12. UJehoshafati wayelokhu ekhula njalo, waze waba mkhulu kakhulu, wakha izinqaba nemizi yokubekelela kwaJuda.
Verse 13. Wayenemisebenzi eminingi emizini yakwaJuda kanye namadoda empi, amaqhawe ayenamandla eJerusalema. Verse 14. Nakhu kubalwa kwabo njengezindlu zawoyise kwaJuda, izinduna zezinkulungwane, ngu-Adina induna enamaqhawe namandla ayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu. Verse 15. Emva kwakhe kwakungujehohanani induna enezinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi ayishagalombili. Verse 16. Emva kwakhe ungu-Amasiya indodana kazikiri owazinikela ngenhliziyo yokuJehova, yena enamaqhawe namandla ayizinkulungwane engamakhulu amabili. Verse 17. KwaBhenjamini ku-Eliyada iqhawe elinamandla enabahlome emitsalo nesihlangu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili. Verse 18. Emva kwakungujehozabadi enabahlomele impi abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayishagalombili. Verse 19. Yilabo ababekhonza inkosi ngaphandle kwalabo enkosi eyababeka emizini ebiyelweyo kulo lonke lakwaJuda. Izikronike zesibili, isahluko 18, verse 1. UJehoshafati wayenengcebo nodumo olukhulu, wahlangana ngobuhlobo no-Ahazi.
Verse 2. Ngasekugcineni kweminyaka ethile, wehlela ku-Ahabi eSamariya. U-Ahabi wamhlabelana nabantu ababenaye izimvu nezinkabi eziningi, wamncenga ukuba akhuphukele eRamoti Gileyadi. Verse 3. U-Ahabi inkosi ya-Israyeli wathi kuJehoshafati inkosi yakwaJuda, uyakuhamba nami siye eRamoti Gileyadi na? Wathi kuye, mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, siyakuba nawe empini.
Verse 4. UJehoshafati wathi inkosi ya-Israyeli, ake ubuze namuhla izwi kaJehova. Verse 5. Inkosi ya-Israyeli yayisibutha abaprofethi amadoda angamakhulu amane yathi kubo, sihambe siye yini eRamoti Gileyadi ukulwa noma ngiliyeke na? Bathi, khuphukani ngokuba uNkulunkulu uyakulinikela esandleni senkosi. Verse 6. Kepha uJehoshafati wathi, akusekho umprofethi kaJehova lapho kuba sibuze kuye na? Verse 7. Inkosi ya-Israyeli yathi kuJehoshafati, kusekhona umuntu munye esingabuza ngaye kuJehova, kodwa ngiyakumzonda ngokuba kazange aprofethe okuhle ngami. Kepha okubi njalo, kunguMikhaya indodana kaJimila. Wathi uJehoshafati, inkosi mayingasho njalo. Verse 8. Inkosi ya-Israyeli yayisibiza induna yathi, landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila. Verse 9. Inkosi ya-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi kwaba yilowo nalowo esihlalweni sakhe sobukhosi, bembethe izambatho zabo behlezi esibuyeni ngasesikhalweni sesango laseSamariya, bonke abaprofethi baprofetha phambi kwabo. Verse 10. USedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi wathi, usho kanje uJehova uthi, ngalezi uya kuqhubukusha ama-Aramu aze aphele. Verse 11. Bonke abaprofethi baprofetha kanje bathi, khuphukelani eRamoti Gileyadi ube nempumelelo ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi.
verse 12. Isithunywa besihambile ukumbiza uMikhaya sakhuluma kuye sathi, "Bheka amazwi abaprofethi mahle enkosini ngamlomo omunye, ngalokho izwi lakho malibe njengelinye labo, ukhulume okuhle."
Verse 13. Kepha uMikhaya wathi, "Kuphila kukaJehova, lokhu uNkulunkulu wami akushoyo lokhu ngiyakukhuluma khona." Verse 14. Esefikile enkosini, inkosi yathi kuye, "Mikhaya, sihambe silwe neRamothi Gileyadi noma siliyeke na?" Wathi, "Khuphukani nibe nempumelelo, bayakunikela esandleni senu." Verse 15. Yayisithi kuye inkosi, "Ngiyakukufungisa izikhathi ezingaki ukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso egameni kaJehova na?" Verse 16. Wayesethi, "Ngabona wonke uIsrayeli ehlakazekile ezintabeni njengezimvu ezingenamelusi." UJehova wathi, "Laba abasenankosi mababuyele kube yilona lowo endlini yakhe ngokuthula." Verse 17.
Yayisithi inkosi yakwa-Israyeli kuJehoshafati, "Angishongo yini kuwe ukuthi akayikuprofetha okuhle ngami, okubi kuphela na?"
Verse 18. UMikhaya wathi, "Ngalokho, yizwani izwi likaJehova. Ngambona uJehova ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi, nebandla lonke lasezwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohlo sakhe." Verse 19. UJehova wathi, "Ngubani oyakuyenga u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukuba akhuphuke afele eRamothi Gileyadi na?" Omunye washo ukuthi nomunye ukuthi. Verse 20. Kwavela umoya wema phambi kukaJehova wathi, "Mina ngiyakumyenga." UJehova wathi kuye, "Ngantoni na?" Verse 21. Wathi, "Ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni yabaprofethi bakhe bonke." Wathi, "Uyakumyenga futhi uyakumahlula, hamba wenze njalo." Verse 22. "Bengalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni yalaba baprofethi bakho, uJehova ukhulumile okubi ngawe." Verse 23. "USedekiya indodana kaKhenahana wayesesondela, wamshaya uMikhaya esihlathini wathi, 'Umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na?'"
Verse 24. "Wathi uMikhaya, 'Bheka, uyakukubona ngalolo suku oyakungena ngalo emakamereni ngamakamero ukuba ucashe.'" Verse 25. Inkosi ka-Israyeli yathi, "Mthatheni uMikhaya nimbuyisele ku-Amon umbusi womuzi nakuJowashi indodana yenkosi."
Verse 26. "Nithi, 'Isho kanje inkosi ithi, fakani lona etilongweni nimuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka ngize ngibuye ngokuphila.'"
Verse 27. "Wayesethi uMikhaya, 'Uma ubuye impela ngokuphila, uyakube engakhulumanga ngami uJehova. Wathi futhi, izwani nabantu bonke.'"
Verse 28. Inkosi ya-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda base bekhuphukele eRamothi Gileyadi.
Verse 29. Inkosi ka-Israyeli yathi kuJehoshafati, "Ngiyakuziguqula ngingene ekulweni, kepha wena wembathe izambatho zakho." Yayisiziguqula inkosi ya-Israyeli, bangena ekulweni. Verse 30. "Kepha inkosi yase-Aramu ibiyalile izinduna zezinqola zayo ngokuthi, 'Ningalwi namuntu omncane noma omkhulu, kuphela nenkosi yakwa-Israyeli yodwa.'"
Verse 31. "Kwathi lapho izinduna zezinqola sezibonile uJehoshafati zathi, 'Yena uyinkosi ya-Israyeli,' zase ziphenduka ukuba zilwe nayo. Kepha uJehoshafati wamemeza, uJehova wamsiza, uNkulunkulu wazimukisa kuye." Verse 32. "Kwathi sezibonile izinduna zezinqola ukuthi yena akasiyo inkosi yakwa-Israyeli, zabuye kumlandeleni."
Verse 33. "Kepha umuntu othile wansala umtsalo wakhe ngokungazeleli nje, wayihlaba inkosi yakwa-Israyeli enhlanganisweni yebhantshi lensimbi yathi kumshayeli, 'Phenduka ungikhiphe empini ngokuba ngikhutshaziwe.'" Verse 34. "Ukulwa kwaqina ngalolo suku, inkosi ka-Israyeli yasekelwa enqoleni yayo malungana nama-Aramu kwaze kwaba kusihlwa, yafa ngesikhathi sokushona kwelanga."
Izikronike zesibili isahluko 19 verse 1. UJoshafate inkosi yakwaJuda wabuyela ngokuphila endlini yakhe eJerusalema. Verse 2. UJehu indodana kaHanani umboni waphuma kumhlangabeza wathi enkosini uJoshafati, usiza yini ababi uthanda bamzondayo uJehova na? Ngalokho intukuthelo ephezulu kwakho ivela kuJehova. Verse 3. Nokho kufunyaniswa kuwe nezinto ezinhle ngokuba ususilo ashera ezweni wabhekisa inhliziyo yakho kuba ifune uNkulunkulu. Verse 4. UJoshafate wahlala eJerusalema kepha wabuye waphuma wahamba phakathi kwabantu kusukela eBherisheba kuze kube sezintabeni wababuyisela kuJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 5. Wamisa abahlulelezweni emizini yonke ebiyele yakwaJuda imizi ngemizi wathi kubahluleli. Verse 6. Bekani enikwenzayo ngokuba anahluleli umuntu kepha uNkulunkulu onane kwahluleleni. Verse 7. Ngalokho ingebhe ngoJehova mayibe phezu kwenu, qaphelani nikwenze ngokuba ukungalunga kukho kuJehova uNkulunkulu wethu nokukhetha ubuso nokwamukela umvuzo. Verse 8. Futhi uJoshafate wamisa eJerusalema kumalevi nakubapristi nasezinhlokweni zawoyise bakwa-Israyeli abokwahlulela kukaJehova nabombango sebebuyela eJerusalema. Verse 9. Wabayala wathi, niyakwenze njalo ngokumesaba uJehova ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Verse 10.
Yonke imibango efika kini vela kubafowenu abahlala emizini yabo, phakathi kwegazi negazi, noma phakathi komthetho nomyalo, noma phakathi kwezimiso nezahlulelo, niyakubaxwayisa ngayo ukuba bangabi nacala kuJehova, nehlelwe intukuthelo nina nabafowenu, yenzani njalo aniyukuba nacala.
Verse 11. Bheka, u-Amariya umpristi omkhulu uphezu kwenu kuzo zonke izindaba zikaJehova, noZebadiya indodana ka-Ishmayeli umbusi wendlu yakwaJuda kuzo zonke izindaba zenkosi, namaLevi ayakuba izinduna ngaphambi kwenu. Yiba namandla kwezeni kwenu, uJehova uyakuba nabalungileyo.
Izikronike zesibili isahluko 20 verse 1. Kwathi emva kwalokho kwafika abantwana bakwaMowabi nabantwana baka-Amoni benabanye bamaMehuni kuJoshafati beyokulwa.
Verse 2. Kwafika abanye bamtshela uJoshafati bathi, kusondela kuwe isixuku esikhulu sivela phesha kolwandle e-Aram. Bheka, sabe seHasasoni Tamali eliyi-Enigedi. Verse 3. UJoshafate wayeseshaywa luvalo, wabhekisa ubuso bakhe kumfuna uJehova, wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. Verse 4. UJuda wabuthana ukucela ukusizwa nguJehova, baphuma emizini yonke yakwaJuda bafika kumfuna uJehova. Verse 5. UJoshafate wema ebandleni lakwaJuda nelaseJerusalema endlini kaJehova phambi kwegceke elisha.
Verse 6. Wathi, Jehova Nkulunkulu wawo baba, wena usiye uNkulunkulu ezulwini, awusiye umbuso wembuso yonke yabezizwe na? Esandleni sakho kukhona amandla negunya, akakho ongamelana nawe.
Verse 7. Awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhileyo kulelizwe phambi kwabantu bakho u-Israyeli, wanika lona inzalo ka-Abrahama umngane wakho kuze kube phakade na? Verse 8. Bahlala kulo, bakwakhela kulo indlu engcwele ibe ngegama lakho bethi. Verse 9. Uma sehlelwa ngokubi, inkemba, nokwahlulelwa, nesifo, nendlala, siyakuma phambi kwalendlu, naphambi kwakho, ngokuba igama lakho likulendlu. Sikhale kuwe ekuhluphekeni kwethu, uyakuzwa usisindise.
Verse 10. Bheka, manje abantwana baka-Amoni nabakaMowabi nabasezintabeni yaseSeyiri ongavumelanga uIsrayeli ukuba ngenela ekuphumeni kwakhe ezweni laseGibhithe kepha wabachezukela akabachithanga.
Verse 11. Bheka ukusivuza kwabo ukuba bafike kusigxosha efeni lakho sinike lona ukuba silidle. Verse 12. Nkulunkulu wethu ayukubahlulela na ngokuba sinamandla busweni basixuku esikhulu esisifikelayo futhi asazi ukuthi siyakwenze njani kodwa amehlo ethu akuwe. Verse 13. Wonke uJuda wayemphambi kukaJehova nezingane zabo na umkabo namadodana abo. Verse 14. Kwase kufika umoya kaJehova phezu kukaZahaziyeli, kaZakhariya, kaBhenayi, kaJehiyeli, kaMathaniya umlevi, emadodaneni ka-Asafa phakathi kwebandla. Verse 15. Wathi, izwani na nonke bakwaJuda nabakhile eJerusalema, nawe inkosi uJehoshafate usho kanje kini uJehova uthi, ningesabi, ningapheli amandla ngenxa lesixuku esikhulu, ngokuba impi ayisiyo yenu ingekaNkulunkulu. Verse 16. Yehlelani kubo kusasa, bhekani bayakukhuphwa ngomango wasesini, niyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJeruweli. Verse 17. Akusikho kwenu ukulwa kulempi, zihleleni, nime, nibone ukusindisa kaJehova. Nina Juda neJerusalema, ningesabi, ningapheli amandla, phumelani kubo kusasa ngoba uJehova unani. Verse 18. Wayesekhothama uJehoshafate, ubuso bakhe bubheke phansi, wonke uJuda nabakhileyo eJerusalema bawa phambi kukaJehova, bekhuleka kuJehova. Verse 19. AmaLevi, abantwana bamaKohathi, na abantwana bamaKorahi, asukuma kumdumisa uJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli ngezwi elikhulu kakhulu. Verse 20. Bavuke ekuseni, baphuma baya ehlane laseTekoa, ekuphumeni kwabo uJehoshafate wema wathi, ngizweni Juda nani bakhile eJerusalema, kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu, niyakuqiniswa, kholwani ngabaprofethi bakhe, niyakuphumelela. Verse 21. Eselulekene nabantu wamisa abayakuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise behlotshisiwe ngobungcwele, besaphuma ngaphambi kwempi bathi, bongani uJehova ngoba umusa wakhe umi phakade. Verse 22. Lapho sebeqala ukuhalalisa nokudumisa, uJehova wabeka abaqamekeli babantwana bakwa-Amon, nabakwa-Mowabi, nabaseSeyiri, ababefikele uJuda banqotshwa. Verse 23. Abantwana baka-Amon, nabakwa-Mowabi, bamelana nabakhile entabeni yaseSeyiri ukuba babachithe babaqothule. Sebebaqedile abakhile eSeyiri, basiza kwaba yilona lowo ngokubulalana bodwa. Verse 24. UJuda sefike embonisweni wasehlane, babheka isixukubheka, babe zidumbu nje ezwele phansi, akusindanga noyedwa.
Verse 25. Lapho uJehoshafati nabantu bakhe befika uqoqa impango kubo, bafumanisa phakathi kwabo ubuningi bengcebo nezidumbu zezinto ezinqanelekayo, bazihlubulela zona kwaze kwangabakho ongazithwala. Kwaba izinsuku ezintathu beqoqa impango kuba yayiningi kangaka.
Verse 26. Ngosuku lwesine babuthana esigodini saseBiraka ngoba bambonga uJehova khona. Ngalokho igama laleyo ndawo labizwa ngokuthi isigodi saseBiraka kuze kube namuhla. Verse 27. Base bebuya bonke abantu bakwaJuda nabaseJerusalema. UJehoshafati ephambi kwami ngokuba babuye eJerusalema ngentokozo ngokuba uJehova wayesebathokozisisile phezu kwezitha zabo. Verse 28. Bafika-ke eJerusalema benezingubhu namahabhu namacilongo endlini kaJehova. Verse 29. Ingephe ngoNkulunkulu yaba phezu kwayo yonke imibuso yamazwe lapho esizwile ukuthi uJehova wayelwile nezitha zakwa-Israyeli. Verse 30. umbuso kaJoshafate wawusuzola ngokuba uNkulunkulu wakhe wamnika ukuphumula nxa zonke. Verse 31. UJoshafate wabusa ke phezu kukaJuda, wayeneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eJerusalema, igama likanina lalingu-Azuba, indodakazi kaShilehi. Verse 32. Wahamba ngendlela ka-Asa uyise, kaphambukanga kuyo, ekwenza okulungileyo emehlweni kaJehova. Verse 33. Kepha izindawo eziphakemeyo azisuswanga, futhi abantu babengabhekisisanga izinhliziyo zabo kuNkulunkulu wawoyise. Verse 34. Ezinye izindaba zikaJoshafate ezokuqala nezokugcina pheka zilotshiwe ezindabeni zikaJehu indodana kaHanani ezifakwe encwadini yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 35. Emva kwalokho uJoshafate inkosi yakwaJuda wazihlanganisa no-Ahaziya inkosi yakwa-Israyeli, yena wayekwenza okubi impela. Verse 36. Wazihlanganisa naye ukwenza imikhumbi yokuya eNtarashishi, bayenza imikhumbi e-Esiyoni Geberi. Verse 37. U-Eliezeri indodana kaDodavahu waseMaresha waprofetha ngoJoshafate ngokuthi, ngenxa yokuba uzihlanganisile no-Ahaziya, uJehova uyakudiliza imisebenzi yakho. Yaphuka-ke imikhumbi yathiyeka ukuya eNtarashishi. Izikhonike zesibili, isahluko 21, verse 1. UJoshafate wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide. UJehoramu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 2. Wayenabafowabo amadodana kaJoshafate ngo-Azariya, noJehiyeli, noZakariya, no-Azarihayahu, noMikayeli, noShefathiya, bonke laba bengamadodana kaJoshafate inkosi yakwa-Israyeli. Verse 3. Uyise wabanika izipho ezinkulu zesiliva nezegolide namagugu kanye nemize ebiyeleyo kwaJuda, kepha umbuso wawunika uJehoramu ngokuba wayezibulo. Verse 4. UJehoramu esemile embusweni kayise esezigcinisile, wabulala bonke abafowabo ngenkemba kanye nabathile bezikhulu zakwa-Israyeli. Verse 5. UJehoramu wayeneminyaka engamashumi amathathu nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyisishiyagalombili eJerusalema. Verse 6. Wahamba ngendlela yamakhosi akwa-Israyeli njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, ngokuba indodakazi ka-Ahabi yayingumkakhe, wenza okubi emehlweni kaJehova. Verse 7. Kepha uJehova akathandanga ukuchitha indlu kaDavide ngenxa yesivumelwano asenzayo noDavide, njengokusho kwakhe ukuthi uyakumnika yena nabantwana bakhe sibani izinsuku zonke. Verse 8. Emihleni yakhe u-Idomi wahlubuka phansi kwesandla sakwaJuda wazibekela inkosi. Verse 9. Wayesewela uJehoramu nezinduna zakhe nezo zonke izinqola zakhe zinaye. Wavuka ebusuku wabachitha abaka-Idomi abamaxileka nezinduna zezinqola. Verse 10. Wahlubuka-ke u-Idomi phansi kwesandla sakaJuda kuze kube namuhla, khona lahlubuka neLibhina ngasona leso sikhathi phansi kwesandla sakhe, ngokuba wayemshilo uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 11. Futhi wenza izindawo eziphakemeyo ezindaweni zakwaJuda, wenza ukuba abakhile eJerusalema baphinge, wayenga uJuda. Verse 12. Wafika kuye incwadi iphuma ku-Eliya umprofethi ithi, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi, ngokuba ungahambanga ngezindlela zikaJoshafate uyihlo nangezindlela zika-Asa inkosi yakwaJuda. Verse 13. Kepha uhambe ngendlela yamakhosi awa-Israyeli, wenza uJuda nabakhile eJerusalema ukuba baphinge njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, futhi wabulala abafowenu bendlu kayihlo abahle kunawe. Verse 14. Bheka uJehova yakushaya nokukushaya okukhulu abantu bakho nabantwana bakho na umngakho na yonke impahla yakho. Verse 15. Wema wehlola isifo esikhulu, isifo sezibilini, ukuze izibilini zakho ziphume ngesifo ekuhambeni kwezinsuku. Verse 16. UJehova wavusa umoya wamaFilisti nowabase-Arabhiya abaseceleni kwamakushe ngoJehoramu. Verse 17. Bakhuphukela ukulwa noJuda, bafohlela kuye, basusa yonke impahla eyayifumaniseka endlini yenkosi kanye namadodana akhe na umkakhe, akusalanga ndodana kuyo. UJehowahazi omncane emadodaneni ayo kuphela. Verse 18. Emva kwakho konke lokho uJehova wamshaya ezibilinini zakhe ngesifo esingenakulashwa. Verse 19. Kwathi ekuhambeni kwezinsuku ngesikhathi sokufika ekugcineni kweminyaka emibili, izibilini zakhe zaphuma kuye ngesifo sakhe, wafa ngobuhlungu obukhulu, abantu bakhe abamshiselanga lutho njengokushiselwa kwawoyise. Verse 20.
Wayeneminyaka engamashumi amathathu nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishiyagalombili eJerusalema, wamuka engakhalelwanga muntu, bambela emzini kaDavide kepha ungesemathuneni amakhosi.
Izikhonike zesibili, isahluko 22, verse 1. Abakhile eJerusalema babeka u-Ahaziya indodana yakhe encane inkosi esikhundleni sakhe. Ngokuba iviyo laba befike eKamu nabase-Arabhiya lalibulele bonke abokuqala, wayesebusake u-Ahaziya indodana kaJehoramu inkosi yakwaJuda. Verse 2. U-Ahaziya wayeneminyaka engamashumi amane nambili ekuqaleni kwakhe kubusa, wabusa umnyaka eJerusalema. Igama likanina lalingu-Athaliya indodakazi ka-Omri. Verse 3.
Naye wahamba ngezindlela zendlu ka-Ahabi, ngoba unina wayengomeluleka ukwenza okubi.
Verse 4. Wenza okubi emehlweni kaJehova njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, ngokuba bona babengamamukelanga emva kokufa kukayise kwaba ngokuchithwa kwakhe. Verse 5. Futhi wahamba ngeziluleko zabo lapho ehamba noJehoramu indodana ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukulwa noHazayeli inkosi yase-Aramu eRamoti Gileyadi, ama-Aramu amlimaza uJoramu. Verse 6. Wabuyela ukwelashwa eJizreyeli ngenxa yamanxeba emlimaze wona eRama ekulweni kwakhe noHazayeli inkosi yase-Aramu. U-Azariya indodana kaJehoramu inkosi yakwaJuda wehla ukumbona uJehoramu indodana ka-Ahabi eJizreyeli ngokuba wayegula. Verse 7. Ukubhubha kwa-Ahaziya kwavela kuNkulunkulu ekuyeni kwakhe kuJoramu, ngokuba lapho esefikele khona waphuma noJehoramu ukulwa noJehu indodana kaNimishi amgcobileyo Jehova ukuba anqume indlu ka-Ahabi. Verse 8. Kwathi lapho uJehu ahlulela indlu ka-Ahabi, wafumanisa izikhulu zakwaJuda namadodana bafowabo baka-Ahaziya ababekhonza u-Ahaziya, wababulala. Verse 9. Wamfuna u-Ahaziya, bambamba, wayecashile eSamariya, bamletha kuJehu, bambulala, bambela, ngokuba bathi uyindodana kaJoshafati owafuna uJehova ngenhliziyo yakhe yonke. Indlu ka-Ahaziya yayingesenamandla okugcina umbuso. Verse 10. Kepha u-Athaliya unina ka-Ahaziya esebonile ukuthi indodana yakhe ifile, wasuka wachitha yonke imbewu yobukhosi yendlu kaJuda. Verse 11. Kodwa uJoshabeyati indodakazi yenkosi wamthatha uJowashi indodana ka-Ahaziya wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo, wambeka nomzanyana wakhe ekamereni lokulala. UJehoshabeyathi indodakazi enkosi uJehoramu, umkaJehoyade umpristi, ngokuba wayengudade wabo ka-Ahaziya, wamfihla ebusweni buka-Athaliya ukuze angambulali. Verse 12. Wayenabo ethukusiwe endlini kaNkulunkulu iminyaka yesithupha, u-Athaliya wabusa ezweni.
Isikhonike zesibili isahluko 23 verse 1. Ngonyaka wesikhombisa uJehoyada waziqinisa wazithathela izinduna zamakhulu u-Azariya indodana kaJerohami no-Ishmayeli indodana kaJehohanani no-Azariya indodana ka-Obede noMahaseya indodana ka-Adaya no-Elishafati indodana kaZikira zenza isivumelwano naye. Verse 2. Zazungeza kwaJuda zabutha amaLevi emizini yonke yakwaJuda nezinhloko zawoyise bakwa-Israyeli bafika eJerusalema.
Verse 3. Lonke ibandla lenza zivumelane nenkosi endlini kaNkulunkulu. UJehoyade wathi, bhekani indodana yenkosi yakubusa njengokukhuluma kukaJehova ngamadodana kaDavide. Verse 4. Nansi into eniyakuyenza. Abesithathu kini abangena ngeSabatha, abaphristi namaLevi, bayakuba ngabalindisango. Verse 5. Abesithathu babesendlini yenkosi, abesithathu babesesangweni lesisekelo, bonke abantu babesemagcekeni endlu kaJehova. Verse 6. Makungangeni umuntu endlini kaJehova ngaphandle kwabaphristi namaLevi akhonzayo. Bona bangangena ngokuba bangcwele, kepha bonke abantu bayakugcina izimfanelo zikaJehova. Verse 7. AmaLevi akuyizungeza inkosi nxa zonke yilona lo abe nezikhali zakhe esandleni sakhe, ongena endlini makabulawe, yiba nenkosi ekungeneni kwayo nasekuphumeni kwayo. Verse 8. AmaLevi naye wonke uJuda benza njengakho konke uJehoyada umpristi ayale ngakho. Bathatha kwaba yilona lowo abantu bakhe ababeya kungena ngeSabatha kanye ababeya kuphuma ngeSabatha, ngokuba uJehoyada umpristi akamukisanga izigaba. Verse 9. UJehoyada umpristi wanikela ezinduneni zamakhulu imikhonto namahawu nezihlangu okwakungokwenkosi uDavide kusendlini kaNkulunkulu. Verse 10. Wamisa abantu bonke kwaba yilona lo enesikhali sakhe esandleni sakhe, kusukela ohlangothini lokunene lwendlu kuze kube sohlangothini lwesokhohlo lwendlu ngase-altare lasendlini nxa zonke zenkosi. Verse 11. Base beyikhipha indodana yenkosi, wayifaka umqhele, wayinika ubufakazi, bayibeka inkosi. UJehoyada namadodana akhe bayigcoba bathi, mana njalo nkosi. Verse 12. U-Athaliya esezwa ukumemeza kwabantu begijima beyidumisa inkosi, waya kubantu endlini kaJehova. Verse 13. Wabuka bheka inkosi yayimi ngasensikeni yayo ekungeneni, izikhulu naba macilongo bengasenkosini. Bonke abantu bezwe bathokoza bakhalisa macilongo. Abahlabeleli babetha izinto zokubethwa, bahola ukuhlabelela kwendumiso. U-Athaliya wayesekhebhula izingubo zakhe wathi, ngugobe, ngugobe. Verse 14. UJehoyada wayesezikhipha izinduna zamakhulu ezazibekwe phezu kwempi wathi kuzo, mkhipheni endlini nimngenise phakathi kwezinhla, omlandelayo nimbulale ngenkemba, ngoba umphristi wathi ningambulali endlini kaJehova. Verse 15. Base bemdedela nxa zombili, waye ekungeneni kwesango lamahashe endlini yenkosi, bambulala khona. Verse 16. UJehoyada wenza isivumelwano phakathi kwakhe nabantu bonke nenkosi ukuba babe ngabantu bakaJehova. Verse 17. Bonke abantu baye endlini kaBhali bayibhidliza, baphahlaza ama-altare akhe nezithombe zakhe, babulala uMathani umpristi kaBhali phambi kwama-altare.
Verse 18. UJehoyada wamisa ababonisi bendlu kaJehova ngesandla sabapriesti bamaLevi. UDavide abahlukanisile endlini kaJehova bokunikela ngeminikelo yokushisa kuJehova njengokulotshiweyo emthethweni kaMose ngentokozo nangokuhlabelela njengokuhlela kukaDavide. Verse 19. Wamisa abalindisango emasangweni endlu kaJehova ukuba kungangeni ongcolile noma ngantoni.
Verse 20. Wazithatha izinduna zamakhulu nabakhulu nababusi babantu nabo bonke abantu bezwe wayehlisa inkosi endlini kaJehova. Bafika ngesango lasenhla endlini yenkosi bayibeka inkosi esihlalweni sobukhosi sombuso. Verse 21. Bonke abantu bezwe bathokoza umuzi wazola bambulala uAthaliya ngenkemba. Izikronike zesibili isahluko 24 verse 1. UJoashi wayeneminyaka esikhombisa ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amane eJerusalema, igama likanina lalinguSibiya waseBherisheba. Verse 2. UJoashi weza okulungileyo emehlweni kaJehova zonke izinsuku zikaJehoyada umpristi. Verse 3. UJehoyada wamthathela abafazi ababili wazala amadodana namadodakazi. Verse 4. Kwathi emva kwalokho kwakusenhliziyweni kaJoashi ukuvusa indlu kaJehova. Verse 5. Wabutha abapristi namalevi wathi kubo, phumani emizini yakwaJuda niqoqe ku-Israyeli wonke imali yokulungisa indlu kaNkulunkulu wenu iminyaka ngeminyaka, niyisheshise le ndaba. Kepha amaLevi awasheshanga. Verse 6. Inkosi yayisibiza uJehoyada inhloko yathi kuye, awubizanga ngani kumaLevi ukuba alethe kwaJuda naseJerusalema intela kaMose inceku kaJehova neyebandla lika-Israyeli ibe ngeyetende lobufakazi na? Verse 7. Ngokuba madodana ka-Athaliya owesifazane lowo mubi ayeyichithile indlu kaNkulunkulu nezinto zonke ezingcwele zendlu kaJehova azenza ukuba zibe ngezikaBhali. Verse 8. Yayisikhuluma inkosi, benza umphongolo bawubeka ngaphandle ngasesangweni lendlu kaJehova. Verse 9. Kwase kumenyezelwa kwaJuda naseJerusalema ukuba balethe kuJehova intela uMose inceku kaNkulunkulu ayebeke phezu kuka-Israyeli ehlane. Verse 10. Zonke izikhulu nabo bonke abantu bathokoza bayiletha bayiphonsa emphongolweni baze baqeda. Verse 11. Kwathi ngesikhathi umphongolo owayiswa ngaso ezinduneni zenkosi ngesandla samaLevi nalapho zibona ukuthi imali iningi, umbhali wenkosi nenduna yomphristi omkhulu beza bawuthulula umphongolo bawuthatha bawubuyisela endaweni yawo. Benze njalo imihla ngemihla baqoqa imali eningi.
Verse 12. Inkosi noJehoyada bayinika abenza umsebenzi wenkonzo endlini kaNkulunkulu, baqasha bakhe nababazi ukuvusa indlu kaJehova nabasebenza ngensimbi nethusi ukuba baqinise indlu kaJehova.
Verse 13. Zase zisebenza ke izisebenzi zalungisa zaqeda ngezandla zazo zayimisa indlu kaNkulunkulu ngezilinganiso zayo zayiqinisa. Verse 14. Sebeqedile baletha imali eseleyo phambi kwenkosi noJehoyada, benza ngayo izitsha zendlu kaJehova, izitsha zokukhonzela nezokunikelela nezinkenzo nezinye izitsha zegolide nezesiliva. Banikela ngeminikelo yokushiswa endlini kaJehova njalo zonke izinsuku zikaJehoyada. Verse 15. Kodwa uJehoyada waguga, wafa esanelisiwe izinsuku, wayeneminyaka eyikhulu namashumi amathathu ekufeni kwakhe. Verse 16. Bambela emzini kaDavide phakathi kwamakhosi ngokuba wayenze okuhle kwa-Israyeli nakuNkulunkulu nasendlini yakhe. Verse 17. Emva kokufa kaJehoyada kwafika izikhulu zakwaJuda zakhuleka enkosini khona inkosi yazilalela. Verse 18, bayishiya indlu kaJehova uNkulunkulu wawoyise bakhonza o-Ashera nezithombe. UJuda neJerusalema kwehlola intukuthelo ngaleli cala labo. Verse 19, kepha wathuma abaprofethi kubo ukuba bababuyisele kuJehova, babaxwayisa kepha kababekanga ndlebe. Verse 20, umoya kaNkulunkulu wembesa uZakhariya indodana kaJehoyada umpristi, wema ngaphezu kwabantu wathi kubo, usho kanje uNkulunkulu uthi, necelani iminyalo kaJehova ukuba ningabi nampumelelo na, ngokuba nimshiyile uJehova naye unishiyile nina. Verse 21, bamenzela ugobe, bamkhanda ngamatshe ngesiyalezo senkosi egcekeni lendlu kaJehova. Verse 22,
uJoashi inkosi akakhumbulanga umusa uJehoyada amenzela wona, wabulala indodana yakhe, ekufeni kwakhe wathi uJehova makakubone lokhu akuphindisele.
Verse 23, wathi ngasekupheleni konyaka impi yase-Aramu yakhuphukela kuye, yafika kwaJuda naseJerusalema yabhubhisa zonke izikhulu zabantu phakathi kwabantu. Yathuma yonke impango yazo enkosini yaseDamaseku. Verse 24, ngokuba impi yase-Aramu yafika neviyo elincane labantu, nokho Jehova wanikela impi enkulu kakhulu esandleni sabo, ngokuba babemshiyile uJehova uNkulunkulu wawoyise base bemahlulela uJoashi. Verse 25, lapho sebemukile kuye ngoba bamshiya egula kakhulu, inceku zakhe zamenzela ugobe ngenxa yegazi lamadodana kaJehoyada umpristi, zambulala embhedeni wakhe wafa. Bambela emzini kaDavide kodwa abambelanga emathuneni amakhosi.
Verse 26, naba babemenzela ugobe nguZabadi indodana kaShimeyati umAmonikazi, noJozabadi indodana kaShimriti umMowabikazi.
Verse 27, ngamadodana akhe nangobukhulu bemthwalo phezu kwakhe nangokuvuswa kwendlu kaNkulunkulu bheka kulotshiwe esichasiselweni sencwadi yamakhosi, uAmasiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Izikhonike zesibili, isahluko 25 verse 1. UAmasiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye eJerusalema. Igama likanina lalingu uJehoadani waseJerusalema. Verse 2, wenza okulungileyo emehlweni kaJehova kungenganhliziyo epheleleyo kodwa. Verse 3, kwathi lapho umbuso osuqinisiwe kuye wazibulala izinceku zakhe ezaziyibulele inkosi uyise. Verse 4, kodwa wabulalanga abantwana bazo kepha wenza njengokulotshiweyo emthethweni encwadini kaMose, njengokuyala kukaJehova ngokuthi oyise bayokubulawa ngenxa abantwana, nabantwana bayokubulawa ngenxa oyise, kepha yilona lo uyakufa ngesakhe isono. Verse 5, futhi uAmasiya wabutha uJuda wabamisa okwezindlu zawoyise phansi kwezinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu. OJuda wonke noBhenjamini wababala kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, wabafumana beyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu abakhethekileyo abangaphuma impi nabangaphatha umkhonto nesihlangu. Verse 6, waqasha kwayizala amaqhawe anamandla ayinkulungwane eyikhulu ngamatalente ayikhulu esiliva. Verse 7, kepha kwafika kuye umuntu kaNkulunkulu wathi, Nkosi, impi yakwa-Israyeli mayingahambi nawe, ngokuba uJehova kasenayo u-Israyeli nabo bonke abantwana bakwa-Efrayimu. Verse 8, kepha kuhambe wena ukwenze uziqinisele impi uNkulunkulu yakukuwisa phansi ebusweni bezitha na, ngokuba uNkulunkulu unamandla okuwisa phansi nokusiza. Verse 9, u-Amasiya wayesethi kulowo muntu kaNkulunkulu, kepha siyakwenze njani ngamathenta ekhulu engiwanike impi yakwa-Israyeli na? Umuntu kaNkulunkulu wathi, uJehova unamandla okunika okuningi kunalokho. Verse 10. U-Amasiya wayesahlukanisa impi ebifike kuye ivela kwa-Efrayim ukuba iye ekhaya. Ngalokho ulaka lwabo lwavuthela kakhulu uJuda, babuyela ekhaya bevutha ulaka. Verse 11. U-Amasiya waziqinisa wahola abantu bakhe waya esigodini sikaSawuti, wabulala abantwana baseSeyiri abayizinkulungwane eziyishumi.
Verse 12. Abayizinkulungwane eziyishumi bathunjwa ngabantwana bakwaJuda besezwa, babayisa esiqongweni sesiwa, babaphonsa phansi besesiqongweni sesiwa, baphihlizeka bonke.
Verse 13. Kepha abantu bempi ababebuyiselwe emuva u-Amasiya ukuba bangaphumi impi naye, baphundla imizi yakwaJuda kusukela eSamariya kuze kube seBhethi Horoni. Babulala kuyo izinkulungwane ezintathu, bathatha impango eningi. Verse 14. Kwathi u-Amasiya esebuyile ekubulaleni abakwa-Idomi, waletha onkulunkulu babantwana baseSeyiri, wabamisa babe ngonkulunkulu bakhe, wakhothama phambi kwabo, wabashisela impepho. Verse 15. Ngalokho intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Amasiya, wathuma umprofethi kuye wathi kuye, ufuneleni onkulunkulu babantu abangophulanga abantu babe esandleni sakho na?
Verse 16. Kwathi esakhuluma naye wathi kuye, sikubeke umluleko wenkosi na? Yeka, ubuya kubulalelwani na? Wayeseyeka umprofethi wathi, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unqumile ukukubhubhisa ngokuba wenzile lokho ungalalelanga isiluleko sami.
Verse 17. U-Amasiya inkosi yakwaJuda eselulekiwe wathumela kuJowashi indodana kaJehoahazi kaJehu inkosi yakwa-Israyeli wathi, wozani sibhekane ubuso nobuso. Verse 18. UJowashi inkosi yakwa-Israyeli wathumela u-Amasiya inkosi yakwaJuda wathi, isihlahla somkhaya saseLibanoni sathumela kumsedari waseLibanoni sathi, nika indodana yami indodakazi yakho ibe ngumkayo. Kwadlula isilo sasendla saseLibanoni sanyathela phansi isihlahla somkhaya.
Verse 19 uthi, bheka ngichithile u-Idomi, inhliziyo yakho iyakuphakamisa ukuba uzidumise, hlala ekhaya manje. Uzilebelani ukuba uwe wena noJuda ekanye nawe na?
Verse 20. Kepho Amasiya alalelanga ngokuba kwavela kuNkulunkulu ukuba abanikele esandleni sezitha zabo ngoba befunile uNkulunkulu bakwa-Idomi. Verse 21. Wayesekhuphuka uJowashi inkosi yakwa-Israyeli, yena no-Amasiya inkosi yakwaJuda, babhekana ubuso nobuso eBhethi-Shemeshi elingela kwaJuda. Verse 22. UJuda wahlulwa phambi kuka-Israyeli, babaleka kwaba yilona nalo etendini lakhe. Verse 23. UJowashi inkosi yakwa-Israyeli wambamba u-Amasiya inkosi yakwaJuda indodana kaJowashi kaJehoahazi eBhethi-Shemeshi, wamisa eJerusalema, wadiliza ugange lwaseJerusalema kusukela esangweni lakwa-Efrayimi kuze kube sesangweni lasegumbini izingalo engamakhulu amane. Verse 24. Wathatha lonke igolide nesiliva nazo zonke izitshe zafunyanwa endlini kaJehova ku-Obede Idomi nengcebo yendlu yenkosi nabayisibambiso, wabuyela eSamariya. Verse 25. U-Amasiya indodana kaJowashi inkosi yakwaJuda wayesekhona emva kokufa kaJowashi indodana kaJehoahazi inkosi yakwa-Israyeli iminyaka ishumi nanhlanu. Verse 26. Ezinye izindaba zika-Amasiya ezokuqala ezokugcina, bheka ngithi zilotshiwe encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli na? Verse 27. Kusukela esikhathini u-Amasiya aphambuka ngase kumlandeleni uJehova, bamenzela ugobe eJerusalema, wabalekelela Kishi, kepha bathumela bamlanda eLakishi bambulala khona. Verse 28. Bamthola ngamahashi bambela koyise emzini wakwaJuda. Izikronike zesibili sahluko 26 verse 1. Bonke abantu bakaJuda bathatha uUziya wayeneminyaka eyishumi nesithupha bambeka inkosi esikhundleni sikayise uAmasiya. Verse 2. Yena wakha elodi walibuyisela kuJuda inkosi isilele koyise. Verse 3. UUziya wayeneminyaka eyishumi nesithupha ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nambili eJerusalema, igama likani lalinguJekoliya waseJerusalema. Verse 4. Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise uAmasiya. Verse 5. Wayelokhu emfuna uNkulunkulu emihleni kaZakhariya, owafundisa ekumesabeni uJehova emihleni yokumfuna kwakhe uJehova, uNkulunkulu wamhlahlamelisa. Verse 6. Waphuma wala namaFilisti wadiliza ugange lwaseGati, nogange lwaseJabine, nogange lwaseAshidodi, wakha imizi kwelaseAshidodi naphakathi kwamaFilisti.
Verse 7. UNkulunkulu wamsiza kumaFilisti nakwabaseArabhiya ababehlala eGuribali nakumaMehuni.
Verse 8. AbakaAmoni bathela intela kuUziya. Igama lakhe lahamba laze lafika nasekuyeni eGibhithe ngokuba waba namandla kakhulu. Verse 9. UUziya wakha nemibhoshongo eJerusalema ngasesangweni lasegumbini, nangasesangweni lasesigodini, nangasenqutshini wayiqinisa. Verse 10. Wakha imibhoshongo ehlane wemba imigodi eminingi yamanzi ngokuba wayenezinkomo eziningi ehlanzeni nasethafeni. Wayenabalimi nabaphathi bezivini ezintabeni nasekameli ngokuba wayengothanda umhlabathi.
Verse 11. UUziya wayenempi elwayo eyaphuma ukulwa ngamaviyo njengomumo wokubalwa kwabo ngesandla sikaJehiyeli umbhali noMahaseya umbusi phansi kwesandla sikaHananiya enye yezinduna zenkosi.
Verse 12. Umumo wonke wezinhloko zawoyise, amaqhawa namandla, wawuyizinkulungwane ezimbili, namakhulu ayisithupha. Verse 13. Phansi kwezandla zabo kwakukhona impe namandla, eyizinkulungwane engamakhulu amathathu nezinkulungwane eziyisikhombisa, namakhulu ayisihlanu, eyalwa ngamandla amakhulu ukuba isize inkosi ezitheni. Verse 14. UUziya walungisela impi yonke izihlangu nemikhonto nezigqoko namabhantshi nemitsalo namatshe endwayimane. Verse 15. Wenza eJerusalema imishini eyaqanjwa ngokuhlakanipha ukuba ibe phezu kwemibhoshongo nasezingusini kuphontshwe ngayo imicibisholo namatshe amakhulu. Igama lakhe laphumele kudeni ngokuba wasizwa ngokumangalisayo waze waba namandla.
Verse 16. Kepha lapho esesiqinisile, inhliziyo yakhe yazigugumeza kwaze kwaba ngukubhubha kwakhe. Waphambuka kuJehova uNkulunkulu wakhe, wangena ethempelini kaNkulunkulu ukuba ashise impepho, e-altare lempepho.
Verse 17. U-Azariya umpriesti wangena emva kwakhe, bekhona kanye naye abapriesti bakaJehova abangamashumi ayisishiyagalombili amadoda anamandla. Verse 18. Bamelana noUziya inkosi bathi kuye, akusikho okwakho uZiya ukushisela uJehova impepho kungokwabapristi, amadodana ka-Aroni abangcweliselwe ukushisa impepho. Phuma endlini engcwele ngokuba wenze isiphambeko, futhi ayukuba nodumo oluvela kuJehova uNkulunkulu. Verse 19. Wayesethukuthela uUziya, wayenomcengezi womlilo esandleni sakhe ukuba ashise impepho. Esabathukuthelela abapristi, kwaqhamuka uchoko ebunzini lakhe phambi kwabapristi endlini kaJehova eceni kwe-altare lempepho. Verse 20. U-Azariya umpristi omkhulu nabo bonke abapristi bambuka bheka wayenochoko ebunzini lakhe, bashesha bamkhipha khona, naye waphuthuma ukuphuma ngokuba uJehova wayemshayile. verse 21. U-Uziya inkosi wayesengonochoko kwaze kwafika usuku lokufa kwakhe, wahlala endlini eyahlukanisiweyo lokhu engenochoko. Ngokuba wanqunywa endlini kaJehova, uJothamu indodana yakhe wayephezu kwendlu yenkosi ahlulela abantu bezwe. Verse 22. Ezinye izindaba zika-Uziya ezokuqala ezokugcina zalotshwa ngu-Isaya umprofethi indodana ka-Amose. Verse 23. U-Uziya wayeselala koyise, bambela koyise ngaphandle kwamathuna amakhosi ngoba bathi ungonochoko. UJothamu indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Izikronike zesibili, isahluko 27, verse 1. UJothamu wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema, igama likanina lalinguJerusha indodakazi kaSadoki.
Verse 2. Wenza okulungile emehlweni kaJehova, njengakho konke akwenzileyo u-Uziya, kepha kangenanga ethempelini kaJehova, abantu babesasebenza ukonakala.
Verse 3. Wakha isango lasenhla lendlu kaJehova, nasogangeni lwase-Ofeli wakha okuningi. Verse 4. Wakha imizi ezintabeni zakwaJuda emahlathini, wakha izinqama nemibhoshongo. Verse 5. Walwa nenkosi abantwana baka-Amoni wabahlula, abantwana baka-Amoni bamnika ngawona lowo nyaka amatalente ayikhulu esiliva namakhora ayizinkulungwane eziyishumi kakolweni nawebhali ayizinkulungwane eziyishumi. Lokho-ke abantwana baka-Amoni bakuyisa kuye nangonyaka wesibili nangowesithathu. Verse 6. UJothamu waba namandla ukuba walungisa izindlela zakhe phambi kukaJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 7. Ezinye izindaba zikaJothamu nakho konke okulwa kwakhe nezindlela zakhe bheka zilotshiwe encwadini yamakhosi akwa-Israyeli nakwaJuda. Verse 8. Wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema. Verse 9. UJothamu wayeselala koyise, bambela emzini kaDavide, u-Ahazi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Izikronike zesibili, isahluko 28 verse 1. U-Ahazi wayeneminyaka engamashumi amabili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema, akenzanga okulungile emehlweni kaJehova njengoDavide uyise. Verse 2. Kepha wahamba ngezindlela zamakhosi akwa-Israyeli, wenzela obhali izithombe ezibunjiweyo. Verse 3. Washisa impepho esigodini sendodana kaHinomu, washisa abantwana bakhe emlilweni njengezinengiso zabezizwe uJehova abagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. Wahlaba washisa impepho ezindaweni eziphakemeyo nasemagqumeni naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza.
Verse 5. UJehova uNkulunkulu wakhe wayesemnikela esandleni senkosi yase-Aramu, bamshaya bathumba kuye isixuku esikhulu sabathunjwa babayisa eDamaseku, naye wanikelwa esandleni senkosi yakwa-Israyeli eyamshaya ngokushaya okukhulu.
Verse 6. Ngokuba uPheka indodana kaRemaliya wabulala kwaJuda izinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili ngalusuku lunye, bonke bengamadoda anamandla ngoba babeshiyile uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 7. UZikiri iqhawe laka-Efrayimi wabulala uMahaseya indodana yenkosi no-Azirikamu umbusi wedlu no-Elikana owelama inkosi. Verse 8. Abantwana bakwa-Israyeli bathumba kubafowabo ezinkulungwane engamakhulu amabili abesifazane namadodana namadodakazi, besusa kubo nempango eningi beyisa impango eSamariya. Verse 9. Kepha kwakukhona lapho umprofethi kaJehova ogama lakhe lalingu-Odedi, waphuma ukuhlangabeza impi eyayiza eSamaria. Wathi kubo, bekani ngokuba uJehova uNkulunkulu wawoyihlo wayethukuthelele uJuda, wabanikela esandleni senu, kepha nina nibabulele ngokufutha okufinyelele nasezulwini. Verse 10. Manje ke nithi niyakunyathela phansi abantwana bakaJuda nabaseJerusalema babe izigqila nezigqilakazi zenu, kepha aniyukuba necala kuJehova uNkulunkulu wenu ngalokho kuphela na. Verse 11. Ngalokho ngizweni nibuyisa abathunjwa enibathumbile kubafowenu, ngokuba ulaka olushisayo lukaJehova luphezu kwenu. Verse 12. Kwase kusuma bezinhloko zabantwana bakwa-Efrayimi u-Azariya indodana kaJohanani, noBerekiya indodana kaMeshilemoti, noJehizikiya indodana kaShalumi, no-Amasa indodana kaHadilayi, bamelana nabaphuma empini. Verse 13. Bathi kubo, ningabangenisi abathunjwa lapha, ngokuba nicabanga okuya kuba yicala lethu kuJehova ukuba kwenezele ezonweni zethu nasecaleni lwethu. Ngokuba icala lethu selilikhulu namanje ulaka olushisayo luphezu kuka-Israyeli. Verse 14. Abahlomileyo base bebashiya abathunjwa nempango phambi kwezikhulu nebandla lonke.
Verse 15. Namadoda abizwe ngamagama esesukuma abathatha abathunjwa abembathisa impango bonke ababeyambaze, abembathisa, abafaka isicathulo, abapha ukudla, abaphuzisa, abagcoba, abakhweza ezimbongolweni bonke ababebuthakathaka, abayisa eJericho umuzi wamasundu kubafowabo ayesebuyela eSamariya.
Verse 16. Ngaleso sikhathi inkosi uHazi yathumela amakhosi ase-Asiriya ukuba ayisize. Verse 17. Ngoba phezu kwakho konke babefikile abakwa-Idomi bashaya uJuda bathumba bathunjwa. Verse 18. NamaFilisti ayengenela imizi yasehlanzeni neyaseningizimu yakwaJuda athatha iBhethi-Shemeshi ne-Ajaloni neGederoti neSoko kanye nemizana yalo neThimna nemizana yalo neGimizo nemizana yalo ahlala khona. Verse 19. Ngokuba uJehova wathobisa uJuda ngenxa ka-Ahazi inkosi yakwa-Israyeli, ngokuba wayehlubulundile kwaJuda waphambuka nokuphambuka kuJehova. Verse 20. Wayesefika kuye uThiligathi Philineseri inkosi yase-Asiriya, wamhlupha akamqinisanga. Verse 21. Ngokuba u-Ahazi wapha ngayindlu kaJehova nendlu yenkosi nezikhulu, wakunika inkosi yase-Asiriya kepha kumsizanga. Verse 22. Ngesikhathi sokuhlupheka kwakhe waqhubeka ekuphambukeni kuJehova yona leyo nkosi u-Ahazi. Verse 23. Wahlabela onkulunkulu baseDamaseku ababemshayile wathi, ngokuba onkulunkulu bamakhosi ase-Aram bawasiza, ngiyakubahlabela ukuba bangisize nami. Kepha baba isikhubekiso kuye nakuye wonke u-Israyeli.
Verse 24. U-Ahazi waqoqa izinto zendlu kaNkulunkulu, wazihlahlela izinto zendlu kaNkulunkulu, wavala izivalo zendlu kaJehova, wazenzela ama-athari emagumbini onke aseJerusalema.
Verse 25. Nakuyo yonke imizi yakwaJuda, imizi ngemizi wenza izindawo eziphakemezo kuba ashisele abanye onkulunkulu impepho, wamcunula uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 26. Ezinye izindaba zakhe nazo zonke izindlela zakhe ezokuqala nezokugcina bekazilotshiwe encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli. Verse 27. U-Ahazi wayeselala koyise, bambela emzini iJerusalema ngokuba abamyisanga emathuneni amakhosi akwa-Israyeli. UHezekiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Izikhronike zesibili, isahluko 29, verse 1. uHezekiya waqala ukubusa neminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Wabusa iminyaka engamashumi amabili esishiyagalolunye eJerusalema. Igama likani lalingu-Abhiya, indodakazi kaZakhariya. Verse 2. Wayenza okulungileyo emehlweni kaJehova, njengakho konke akwenzileyo uDavide uyise. Verse 3. Ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe, ngenyanga yokuqala, wavula izivalo zendlu kaJehova, wazilungisa. Verse 4. Wangenisa abapriest namaLevi, wababutha esigcawini ngasempumalanga.
Verse 5. Wathi kubo, ngizweni, nina maLevi, zingcweliseni ningcwelise nendlu kaJehova uNkulunkulu wawoyise nikhipha ukungcola endaweni engcwele. Verse 6. Ngokuba oyihlo baphambukile, benza ukube emehlweni kaJehova uNkulunkulu wethu, bamshiya, baphendula ubuso babo endlini kaJehova, bamfulathela.
Verse 7. Bavala nezivalo zompheme, bacima izibani, abashisanga impepho, abanikelanga imnikelo yokushiswa endaweni engcwele kuNkulunkulu ka-Israyeli.
Verse 8. Intukuthelo kaJehova yayisiba phezu kukaJuda neJerusalema, wabanikela baba isibonelo esibi nesimangaliso nezinto ezincimfelwayo njengalokhu nibona ngamehlo enu.
Verse 9. Bhekani, obaba bawile ngenkemba, amadodana esu namadodakazi ethu nawomkethu basekuthunjweni ngenxa yalokho. Verse 10. Manje, sekusenhlizweni yami ukwenza isivumelwano noJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli ukuba ulaka lwakhe oluvuthayo lubuye kuthina. Verse 11. Madodana ami, ningadebeseli ngokuba nina uJehova nikhethile ukuba nime phambi kwakhe, nimkhonze, nibe yizikhonzi zakhe, nishise impepho.
Verse 12. Kwase kusukuma amaLevi kuMahati indodana ka-Amasayi noJoel indodana ka-Azariya emadodaneni amaKohathi emadodaneni kaMerari nguKishi indodana ka-Abidi no-Azariya indodana kaJehaleli kumaGereshoni nguJowa indodana kaZima no-Edene indodana kaJowa. Verse 13. Emadodaneni ka-Elisafani ngoShimri noJehiyeli, emadodaneni ka-Asafa ngoZakhariya noMathaniya.
Verse 14. Emadodaneni kaHemani ngoJehiyeli noShimeyi, emadodaneni kaJeduthuni ngoShemaya noUziyeli. Verse 15. Babutha abafowabo bazingcwelisa, bangena njengesiyalezo senkosi ngamazwi kaJehova ukuba bayihlambulule indlu kaJehova.
Verse 16. Abaphristi bangena kokuphakathi kwendlu kaJehova ukuba bayihlambulule nakho konke ukungcola abakufumanisayo ethempelini kaJehova, bakukhiphela egcekeni lendlu kaJehova, amaLevi akuthatha akukhipha akuyisa emfudlaneni iKidroni.
Verse 17. Baqala kungcwelisa ngolokuqala lwenyanga yokuqala ngosuku lwesishiyagalombili lwenyanga, bafika emphemeni kaJehova. Bayingcwelisa indlu kaJehova ngezinsuku eziyishiyagalombili, ngosuku lweshumi nesithupha lwenyanga yokuqala baqeda.
Verse 18. Base bengena phakathi kuHezekiya inkosi, bathi sihlambulule yonke indlu kaJehova ne-altare lemnikelo yokushiswa kanye nazo zonke izinto zayo netafula lezinkwa zokubukwa.
Verse 19. Zonke izinto inkosi wahazi eyazilahla ekuphambukeni kwayo isabusa, sizilungisile sasindwelisa, bheka seziphambi kwe-altare likaJehova. Verse 20. UHezekiya inkosi wayesevuka ekuseni, wabutha izinduna zomuzi, wakhuphukela endlini kaJehova. Verse 21. Baletha izinkunzi eziyisikhombisa, nezinqama eziyisikhombisa, namawundla ayisikhombisa, nezimpongo eziyisikhombisa, kube ngumnikelo wokona ngombuso nangendlu engcwele nangoJuda. Wayaleza abapriesti amadodana ka-Aaron ukuba banikele ngakhe i-altare likaJehova. Verse 22. Base bezihlaba izinkunzi, abapriesti bamukela igazi, bafafaza ngalo i-altare, bazibulala izinqama, bafafaza i-altare ngegazi, babulala amawundlu, bafafaza i-altare ngegazi. Verse 23. Base besondeza izimpongo ngenxa omnikelo wesono phambi kwenkosi nebandla, babeka izandla zabo phezukwazo. Verse 24. Abaphristi bazihlaba benza umnikelo wesono ngegazi lazo i-altare ukuba benzelo izwelo wonke ukubuyisana ngokuba inkosi yayaleza ukuba umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono ube ngoka Israyeli wonke. Verse 25. Wawamisa amaleve endlini kaJehova ephethe amasimbali nezingubhu namahabhu njengesiyalezo sikaDavide nesikaGadi umboni wenkosi nesikaNathani umprofeti. Ngokuba isiyalezo sasingesikaJehova ngesana samaprofeti bakhe. Verse 26. Amaleva esema ephethe izinto zokubethwa zikaDavide ekanye nabaphristi bephethe amacilongo.
Verse 27. UHezekiya wayala ukunikela ngomnikelo wokushiswa e-altare. Ngesikhathi sokuqala komnikelo wokushiswa kwaqa nesihlabelelo sikaJehova namacilongo kanye nezinto zokubethwa zikaDavide inkosi yakwa-Israyeli. Verse 28. Lonke ibandla lakhuleka, abahlabeleli bayahlabelela, abamacilongo babetha konke, kwaqhubeka waze waphela umnikelo wokushiswa.
Verse 29. Sebeqedile ukunikela, inkosi nabo bonke ababenayo bakhothama bakhuleka.
Verse 30. UHezekiya inkosi nezikhulu bawayala amalevu kumdumisa uJehova ngamazwi kaDavide nangaka-Asafa umboni, badumisa ngokuthokoza, bakhothamisa amakhanda abo bakhuleka.
Verse 31. Wayesethatha uHezekiya wathi, "Sanizahlukanisela uJehova, sondelani lethe imihlatshelo nemnikelo yokubonga endlini kaJehova." Ibandla laletha imihlatshelo nemnikelo yokubonga, nabo bonke abaqhutshwa inhliziyo evumayo baletha iminikelo yokushiswa. Verse 32. Inani leminikelo yokushiswa elalethwa yibandla laliyizinkunzi engamashumi ayisikhombisa nezinqama eziyikhulu namawudla angamakhulu amabili, konke lokhu kwakungokomnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 33. Okungcolisiwe kwakuyizinkabi ezingamakhulu ayisithupha nezimvu ezizinkulungwane ezintathu. Verse 34. Abaphristi babe ingcosana nje, babe ngenakuhlinza yonke eminikelo yokushiswa, abafowabo amalevi base bebasiza, waze waphela umsebenzi nabaphristi baze bazingcwelisa ngokuba amalevi ayelungele ngezinhliziyo kunabaphristi ukuba azingcwelise. Verse 35. Neminikelo yokushiswa yayiminingi kanye namanoni eminikelo yokuthula neminikelo yokuphuzwa yeminikelo yokushiswa yayisihleliwe enkonzo yendlu kaJehova. Verse 36. UHezekiya wathokoza kanye nabantu bonke ngenxa lokho uNkulunkulu ayebalungisele khona abantu, ngokuba leyo nto yavela ingalindelwanga.
Izikhronike zesibili isahluko 30 verse 1. UHezekiya wathumela kuye wonke u-Israyeli noJuda, walobela u-Efrayimi noManase izincwadi ukuba beze endlini kaJehova eJerusalema bamenzele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iPhasika.
Verse 2. Ngokuba inkosi yayilulekene nezikhulu zayo nebandla lonke laseJerusalema ukuba bagcine iPhasika ngenyanga yesibili.
Verse 3. Ngoba babengenakulenza ngaleso sikhathi lokhu abaphristi babengazingcwelisanga ngokwaneleyo nabantu bengakabuthani eJerusalema.
Verse 4. Leyo nto yabe ilungile emehlweni enkosi nasebandleni lonke. Verse 5. Benza isinqumo sokuhambisa izwi ku-Israyeli wonke kusukela eBherisheba kuze kube kwaDani ukuba bafike bamenzele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iPhasika eJerusalema, ngokuba babengalenzanga ebandleni njengokulotshiweyo. Verse 6. Zase zihamba izigijimi nezincwadi eziphuma esandleni senkosi nasezikhulwini zayo zaya kuye wonke u-Israyeli noJuda ngesiyalelo senkosi sokuthi, "Nina bantwana ba-Israyeli buyelani kuJehova uNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli ukuba abuyele kuyo intsali yenu yabasindileyo esandleni samakhosi ase-Asiriya." Verse 7. Ningabi njengoyihlo nabafowenu ababephambuka kuJehova uNkulunkulu wawoyise waze wabanikela encithakalweni njengalokho nibona. Verse 8. Ningabona ntamo elikhuni njengawoyihlo, kepha nimnike uJehova isandla senu ningene endlini yakhe engcwele ayingcwelisile kuze kube phakade. Nimkhonze uJehova uNkulunkulu wenu ukuba ulaka lwakho oluvuthayo lubuye kini.
Verse 9. Ngokuba ekubuyeni kwenu kuJehova, abafowenu nabantwana benu bayakuthola umusa phambi kwababathumbayo, babuyele kulelizwe ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu unomusa nesihe, akayikunifulathela uma nibuyela kuye.
Verse 10. Izigijimi zazilokhu zidlula emizini ngemizi ezweni lakwa-Efrayimi nelakwaManase kwaze kwaba kwaZebuloni, bazihleka usulu bazikholodela. Verse 11. Kepha bathile babaka-Ashere nabakaManase nabakaZebuloni bazithoba beza eJerusalema. Verse 12. NakaJuda sasikhona isandla sikaNkulunkulu ukubanika inhliziyo nye ukuba benze siyalezo senkosi nesezikhulu ngezwi likaJehova. Verse 13. Kwabuthana eJerusalema abantu abaningi ukuba bagubhe umkhosi wesinkwa esingenamvubelo ngenyanga esibili, ibandla elikhulu kakhulu. Verse 14. Basuka basusa ama-altare aseJerusalema nawo wonke ama-altare empepho bawasusa bawaphonsa emfudlaneni iKidroni.
Verse 15. Base belihlaba iPhasika ngolweshumi nane lwenyanga yesibili, abaphristi namalevi babenamahloni bazingcwelisa baletha iminikelo yokushiswa endlini kaJehova.
Verse 16. Bema ezindaweni zabo njengohlelo labo ngokomthetho kaMose umuntu kaNkulunkulu, abaphristi bafafaza igazi elalisesandleni samalevi. Verse 17. Ngokuba babebaningi ebandleni ababengazingcwelisanga, amalevi ayephezu kokuhlatshwa kwamaphasika abo bonke ababengahlamlukile ukuba abangcwelisele uJehova. Verse 18. Ngokuba isixuku sabantu abaningi bakwa-Efrayimi nakwaManase nakwa-Isakari nakwaZebuloni sasingazihlamlulanga, salidla iPhasika ngokungalotshiwe ngokuba uHezekiya wayebakhulekele ngokuthi uJehova omuhle makathethelele.
Verse 19. Bonke ababebhekisa izinhliziyo zabo ukufuna uNkulunkulu, uJehova uNkulunkulu wayise noma kungenjengokuhlanjululwa kwendlu engcwele.
Verse 20. UJehova wamuzwa uHezekiya wabaphilisa abantu. Verse 21. Abantwana bakwa-Israyeli ababekhona eJerusalema bawugubha umkhosi wesinkwa esingenamvubelo izinsuku ezisikhombisa ngokuthokoza okukhulu. AmaLevi nabaPriesti badumisa uJehova imihla ngemihla ngezinto zokubethwa ezizwakalayo kuJehova.
Verse 22. UHezekiya wakhuluma kahle kuwo wonke amaLevi ayebonakalisa ukuqonda inkonzo kaJehova. Badla-ke iminikelo yomkhosi izinsuku ezisikhombisa, benikela ngemihlatshelo eminikelo yokuthula, bembonga uJehova uNkulunkulu wawoyise.
Verse 23. Lonke ibandla lase livumelana ukugubha ezinye izinsuku ezisikhombisa, bagubha ezinye izinsuku ezisikhombisa ngokuthokoza.
Verse 24. Ngokuba uHezekiya inkosi yakwaJuda wayenikile ibandla izinkunzi ezizinkulungwane nezimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa zibe yiminikelo, nezikhulu zazinikiwe ibandla izinkunzi eziyinkulungwane nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi, abaphristi abaningi bazingcwelisa.
Verse 25. Lonke ibandla lakwaJuda kanye nabaphristi namalevi nalo lonke ibandla elaphuma ku-Israyeli nabafokazi abaphuma ezweni lakwa-Israyeli behlezi kwaJuda bathokoza. Verse 26. Kwakukhona-ke ukuthokoza okukhulu eJerusalema ngokuba kusukela esikhathini sikaSolomoni indodana kaDavide inkosi ka-Israyeli akuzange kube khona okunjalo eJerusalema.
Verse 27. Base besuma abaphristi bamaLevi bababusisa abantu izilabo lezwakala nomkhuleko wabo wafika endaweni yakhe engcwele ezulwini. Izikhronike zesibili isahluko 31 verse 1. Sekuphelile konke lokho uIsrayeli wonke wayekhona waphuma wayemizini yakwaJuda waphula izinsika wagawula u-Ashera wadiliza izindawo eziphakemeyo nama-altare kwaJuda wonke nakwaBhenjamini nakwa-Efrayimi nakwaManase waze waqeda konke. Base bebuyela bonke abantu labaka-Israyeli kwaba yilona lo efeni lakhe emizini yakubo.
Verse 2. UHezekiya wamisa izigaba zabaphristi nezamaLevi ngezigaba zabo kwaba yilona lowo njengenkonzo yakhe abaphristi namaLevi beminikelo yokushiswa neminikelo yokuthula ukuba bakhonze babonge badumise emasangweni ekamu likaJehova. Verse 3. Nesabelo senkosi emfuyeni yayo ukuba sibe ngeyesemnikelo yokushiswa, esemnikelo yokushiswa yasekuseni neyakusihlwa, nesemnikelo yokushiswa yamasabatha neyokwethwasa kwenyanga neyemikhosi emisiweyo njengokulotshiweyo emthethweni kaJehova.
Verse 4.
Washo kubantu abakhileyo eJerusalema ukuba banika abapriesti namalevi izabelo ukuze babambelele emthethweni kaJehova.
Verse 5. Laneka ukusakazeka nje lelizwi abantwana bakwa-Israyeli banikela kakhulu ngolibo lwamabele nolwewayini nolwamafutha nolwezinyosi nakuzo zonke izithelo zamasimu baletha kakhulu okweshumi kwakho konke.
Verse 6. Abantwana bakwa-Israyeli nabakwaJuda ababehlala emizini yakwaJuda baletha nabo okweshumi kwezinkabi nezimvu nokweshumi kwezinto ezingcwele ezazingcweliswe loJehova uNkulunkulu wabo bakubeka izinqaba ngezinqwaba.
Verse 7.
Ngenyanga yesithathu baqala ukubeka izisekelo zezinqwaba ngenyanga esikhombisa baziqeda.
Verse 8.
Lapho uHezekiya nezikhulu beza ukuzibona izinqwaba bambonga uJehova nabantu bakhe u-Israyeli.
Verse 9. UHezekiya wababuza abaphristi namaLevi ngezinqwaba.
Verse 10.
UAzariya umphristi omkhulu wendlu kaSadoki wathi, kusukela ekuqaleni kokulethwa kwemnikelo endlini kaJehova, sidlile sasutha, sashiya okuningi ukuba uJehova ubusisile abantu bakhe okuseleyo yile ngcebo.
Verse 11. Wayesesho uHezekiya ukuba kulungiswe amakamelo endlini kaJehova bawalungisa ke.
Verse 12.
Base bengenisa iminikelo nokweshimu nezinto ezingcwele ngokuthembeka. UKhonaniya umlevi waba ngumphathi walokho, uShimeyi umfowabo waba ngowesibili.
Verse 13. OJehiyeli noAzaziya noNahati noAsaheli noJerimoti noJozabati noEliyeli noJisimakiya noMahati noBenaya babengababonisi phansi kwesandla sikaKhonaniya noShimeyi umfowabo ngesiyalezo sikaHezekiya inkosi noAzariya umphathi wendlu kaNkulunkulu.
Verse 14. UKore indodana kaJimna umlevi umlindisango wasesangweni nasempumalanga wayephethe iminikelo yesihle kaNkulunkulu kuba abele iminikelo kaJehova nezinto ezingcwele.
Verse 15. Phakathi kwakhe kwakungo-Edene noMiniyamini noJeshua noShemaya no-Amariya noShekaniya emizini yabaphristi ezikhundleni zabo ukuba babele abafowabo ngezigaba zabo abakhulu njengabancane.
Verse 16. Ngaphandle kwabesilisa ababhaliweyo ngezizukulwane zabo kusuka baneminyaka emithathu kuya phezulu bonke ababengena endlini kaJehova ngendaba yomsebenzi wabo wemihla ngemihla ngezimfanelo zabo nezigaba zabo.
Verse 17. Abaphristi babhalwa ngezindlu zawoyise namaLevi abhalwa kusukela
waneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu ngezimfanelo zawo ngezigaba zawo.
Verse 18. Babhala ngezizukulwane kanye nezingane zabo nawo umngawo namadodana abo namadodakazi abo isixuku songo kuba bazingcwelisa ngobungcwele ezikhundleni zabo.
Verse 19. Namadodana ka-Aroni abaphisa babesemasimini amadlelo emizi yabo imizi ngemizi ayinamadoda abizwa ngegama ukuba anike bonke abesilisa babapriest na wonke amalevi abhaliwe ngezizukulwane izabelo. Verse 20. Wenze njalo uHezekiya kwaJuda wonke, wenza okuhle nokulungile nokuthembekile phambi kukaJehova uNkulunkulu wakhe.
Verse 21. Emsebenzini yonke ayiqalayo enkonzweni yendlu kaNkulunkulu nasemthethweni nasemnyaleni ukuba afune uNkulunkulu wakhe, wakwenza ngayo yonke enhliziyo yakhe, waphumelela. Izikhronike zesibili, isahluko 32, verse 1. Emva kwalezo zinto, naleso sibonelo sokuthembeka, kwafika uSaneheribi, inkosi yase-Asiriya, wangena kwaJuda. Wamisa malungana nemizi ebiyelweyo, wathi, uyakuzifohlela yona. Verse 2. Lapho uHezekiya sebona ukuthi uSaneheribi ufikile nokuthi uqonda ukulwa neJerusalema. Verse 3. Welulekana nezikhulu zakhe namaqhawe akhe ukuba bavimbe amanzi emithombo eyayingaphandle komuzi bamsiza. Verse 4. Kwabuthana abantu abaningi bavimba yonke imithombo nomfudlana owawugobhoza phakathi nezwe bathi, kungangani ukuba kufika amakhosi ase-Asiriya afumane amanzi amaningi na? Verse 5. Waziqinisa wakha lonke ugange olwaludiliziwe, wabeka imibhoshongo phezu kwalo noluyolu ugange ngaphandle, waqinisa imilo emzini kaDavide, wenza izikhalo nezihlangu eziningi. Verse 6. Wabeka izinduna zempi phezu kwabantu, wazibuthela bona esigcawini ngasesangweni lomuzi, wakhuluma kahle kubo wathi, verse 7. Qinani, nime sibindi, ningesabi, ningapheli amandla enkosi yase-Asiriya nangesixuku sonke esinayo, ngokuba onathi mkhulu kunonaye. Verse 8. Okunaye ingalo yenyama, okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisize alwe izimpi zethu, abantu bencika emazwini kaHezekiya inkosi yakwaJuda. Verse 9. Emva kwalokho, uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wathuma izinceku zakhe eJerusalema, wayephambi kweLakishi nabo bonke ababusi benaye kuHezekiya inkosi yakwaJuda nakuye wonke uJuda waseJerusalema, wathi, verse 10. Usho kanje uSaneheribi inkosi yase-Asiriya uthi, nethembani nina njengokuba nihlala nivinjezelwe eJerusalema na? Verse 11. UHezekiya akaniyengi yini ukuba aninikele nife ngendlala nangokoma ethi, uJehova uNkulunkulu wethu uyakusophula esandleni senkosi yase-Asiriya na? Verse 12. Yena lo Hezekiya akasusanga yini izindawo eziphakemeyo nama-altare akhe, wayala uJuda neJerusalema wathi, niyakukhuleka phambi kwe-altare linye nishisa impepho na? Verse 13. Anazi yini ukuthi mina nawo baba senzeni kubo bonke abezizwe na? Onkulunkulu babezizwe mabenamandla yini nakanjani ukuphula izwi labo esandleni sami na? Verse 14. Ngubani phakathi kwabo bonke onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba wayenamandla okophula abantu bakhe esandleni sami ukuze uNkulunkulu wenu anophule nini esandleni sami na? Verse 15. Ngalokho uHezekiya makanganikhohlisi anganiyeki ngale ndlela, ningakholwa nguye, ngokuba kwakungekho nkulunkulu nakusiphi isizwe noma kumuphi umbuso owayenamandla okuphula abantu bakhe esandleni sami nasesandleni sawobaba, kakhulu kangakanani anganophula esandleni sami uNkulunkulu wenu na? Verse 16. ezinceku zakhe zazikhuluma nokuyokuphambela noJehova uNkulunkulu nenceku yakhe uHezekiya. Verse 17. Wayelobe nencwadi yokumhlambalaza uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, wakhuluma okuphambene naye wathi, njengalokho uNkulunkulu babezizwe bengabophulanga abantu babo esandleni sami, kanjalo uNkulunkulu kaHezekiya akayibophula abantu bakhe esandleni sami. Verse 18. Bamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda kubantu baseJerusalema ababesogangena ukuba babethuse, babesabise ukuze bawuthathe umusi. Verse 19. Bakhuluma ngonkulunkulu waseJerusalema njengangawonkulunkulu babantu bomhlaba abangumsebenzi wezandla zabantu. Verse 20. UHezekiya inkosi no-Izaya umprofethi indodana ka-Amosi bakhuleka ngenxa lokho bakhala ngasezulwini. Verse 21. UJehova wathuma ingelosi eyanquma wonke amaqhawe namandla nabaholi nezinduna ekamu lenkosi yase-Asiriya. Yayisibuyela ezweni layo ijabhile, isingenile endlini kankulunkulu wayo ababephuma ezimilini zayo bayibulala khona ngenkemba. Verse 22. UJehova wasindisa-ke uHezekiya nabakhileyo eJerusalema esandleni sikaSaneheribi inkosi yase-Asiriya nasesandleni sabo bonke abanye wabahola nxa zonke. Verse 23. Abaningi baletha izipho kuJehova eJerusalema namagugu kuHezekiya inkosi yakwaJuda waze waphakanyiswa emehlweni abo bonke abezizwe ngasemuva. Verse 24. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula waze waba sengozini yokufa. Wakhuleka kuJehova, yena wakhuluma kuwe wamnika isibonakaliso. Verse 25. Kepha uHezekiya akabuyiselanga okuhle okwenzele yena ngokuba inhliziyo yakhe yayikhukhumele, ngalokho kwaba khona ulaka phezu kwakhe naphezu kwaJuda naphezu kweJerusalema.
Verse 26. Kepha lapho uHezekiya esezithoba ekukhukhumaleni kwenhliziyo yakhe, yena abakhile eJerusalema ulaka likaJehova alibehlelanga emihleni kaHezekiya. Verse 27. UHezekiya wayenengcebo nodumo oluningi kakhulu, wazenzela izindlu zesiliva nezegolide nezamatshe angamagugu nezamakha nezesihlangu nezezinto zonke ezinxanelekayo.
Verse 28. Nezingqolobane zezithelo zamabele neziwayini nezamafutha nezibaya zezinhlobo zonke zezilwane nezindawo zezimvu.
Verse 29. Wazenzela nemizi nemfuyo yezimvu nezinkomo eziningi ngokuba uNkulunkulu wayemnike impahla eningi kakhulu.
Verse 30. Yena lo Hezekiya wavimbezela umthombo wasenhla wamanzi aseGiyoni wawaqondisa ngasentshonalanga komuzi kaDavide. UHezekiya waphumelela emsebenzini yakhe yonke.
Verse 31. Kanjalo namaqondana nezithunywa zezikhulu zaseBhabheli ezathumela kuyo kubuza ngesibonakaliso esenziwa ezweni, uNkulunkulu wamshiya ukumvivinya nje ukuba azi konke okusenhlizweni yakhe.
Verse 32. Ezinye izindaba zikaHezekiya nezenzo zakhe ezinhle bheka zilotshiwe embonweni ka-Izaya umprofethi indodana ka-Amose encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli.
Verse 33. UHezekiya wayeseyalala koyise bambela emmangweni wamathuna amadodana kaDavide. Wonke uJuda nabakhile eJerusalema bamenzela udumo ekufeni kwakhe. UManase indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.
Izikhronike zesibili, isahluko 33 verse 1. UManase wayeneminyaka eyishumi nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nanhlanu eJerusalema. Verse 2. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengezinengiso zabezizwe uJehova abagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 3. Wabuye wakha izindawo eziphakemeyo uHezekiya uyise azidilizile. Wamisa obhali ama-altare wenza u-Ashera. Wakhuleka kulo lonke ebandla sezulwini walikhonza. Verse 4. wakha ama-altala endlini kaJehova. UJehova asho ngayo ukuthi igama lami liyakuba khona eJerusalema kuze kube phakade. Verse 5. Wakhela nalo lonke ibandla sezulwini ama-altare emagcekeni omabili endlu kaJehova. Verse 6. Wadabulisa abantwana bakhe emlilweni esigodini sendodana kaHinomu. Wahlola imihlola wezemlingo, wenza amalumbo, wamisa abanamadlozi nabathakathi. Wenza ukuba okuningi emehlweni kaJehova waze wamcunula. Verse 7.
Wabeka umfanekiso obaziweyo wesithombe awenzileyo endlini kaNkulunkulu asho ngayo uNkulunkulu kuDavide nakuSolomoni indodana yakhe ukuthi kulendlu naseJerusalema engilikhethileyo ezizweni zonke zakwa-Israyeli ngiyakubeka igama lami kuze kube phakade. Verse 8. Futhi angisayikususa unyawo luka-Israyeli ezweni engilimisele oyihlo uma beyakugcina kuphela ukwenza konke engibayale ngakho wonke umthetho nezimiso nezahlulelo ngesandla sikaMose.
Verse 9. UManase wadukisa uJuda nabakhile eJerusalema baze benza okubi kunabezizwe. UJehova abachitha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. UJehova wakhuluma kuManase nakubantu bakhe kepha kabalalelanga. Verse 11. Ngalokho-ke uJehova wabehlisela izinduna zempi yenkosi yase-Asiriya,
zambamba uManase ngamaketanga,
zambopha zangawozankosi zamyisa eBhabhele. Verse 12. Lapho esekuhluphekeni, wanxusa uJehova uNkulunkulu wakhe, wazithoba kakhulu phambi kaNkulunkulu wawuyise.
Verse 13. Wakhuleka kuye wancengwa, nguye wezwa ukunxusa kwakhe wambuyisela eJerusalema embusweni wakhe. Wayesekwazi uManase ukuthi uJehova nguye onguNkulunkulu.
Verse 14. Emva kwalokho, wakha ugange olungaphandle komuzi kaDavide ngasentshonalanga waseGihoni esigodini kuze kube sekungeneni kwesango lezinhlanzi. Walihaga i-Ofeli, waliphakamisa kakhulu, wabeka izinduna ezinamandla emizini yonke ebiyeleyo yakwaJuda. Verse 15. Wasusa uNkulunkulu babezizwe nesithombe endlini kaJehova na wonke amathale ayewakhile entabeni yendlu kaJehova naseJerusalema wakulahla ngaphandle komuzi. Verse 16. Wakha i-athali kaJehova wanikela phezu kwalo ngemihlatshelo yeminikelo yokuthula neyokubonga washo kuJuda ukuba bamkhonze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 17. Nokho abantu babesahlaba ezindaweni eziphakemeyo kodwa uJehova uNkulunkulu wabo kuphela. Verse 18. Eziye izindaba zikaManase nomkhuleko wakhe uNkulunkulu wakhe namazwi ababona babewakhulume kuye egameni kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli bheka kulotshiwe ezindabeni zamakhosi akwa-Israyeli. Verse 19. Umkhuleko wakhe nokunxusa kukaNkulunkulu nguye nazo zonke izono zakhe nazo zonke iziphambeko zakhe nezindawo akha kuzo izindawo eziphakemeyo amisa kuzo u-Ashere nezithombe ezibaziweyo engakazithobi bheka lokho kulotshiwe ezindabeni zikaHozayi. Verse 20. UManase wayeselala koyise bambela endlini yakhe u-Amoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 21. U-Amoni wayeneminyaka engamashumi amabili nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka emibili eJerusalema.
Verse 22. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengalokho enzile uManase oyise. U-Amoni wahlabela zonke izithombe ezibaziweyo ayezenzileyo uManase oyise wazikhonza.
Verse 23. Akazithobanga phambi kaJehova njengalokho ebezithobile uManase uyise kepha yena lo Amoni wenza amacala akhe abamaningi. Verse 24. Izinceku zakhe zamenzela ugobe zambulala endlini yakhe. Verse 25. Kepha abantu bezwe bababulala bonke ababenzele inkosi u-Amoni ugobe. Abantu bezwe bambeka uJosiya indodana yakhe enkosi esikhundleni sakhe. Izikronike zesibili, isahluko 34, verse 1. UJosiya wayeneminyaka eyishiyagalombili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amathathu nanye eJerusalema.
Verse 2. UJosiya wayeneminyaka eyishiyagalombili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amathathu nanye eJerusalema.
Verse 3. Ngonyaka weshiyagalombili wokubusa kwakhe sengumfana, waqala ukufuna uNkulunkulu kaDavide uyise. Ngonyaka weshumi nambili waqala ukuhlambulula uJuda neJerusalema, wasusa izindawo eziphakemeyo nawo Ashera, nezithombe ezibaziweyo, nezithombe ezibunjiweyo. Verse 4. Bawadiliza phambi kwakhe ama-altare awoBhali, nama-altare empepha ayephezu kwawo, wawanquma, waphula u-Ashera nezithombe ezibaziweyo, nesithombe ezibunjiweyo. Wakucolisisa, wakuvumvuzela phezu kwamathuna ababenikele kukho. Verse 5. Wawashisa amathambo abaphrisi e-altare, wahlambulula uJuda neJerusalema. Verse 6. Emizini yakwaManase, nakwa-Efrayimi, nakwaSimiyoni, kwaze kwaba nakwaNafetali, wacinga ezindlini zabo nxazonke. Verse 7. Wawadiliza ama-altare, waphula u-Ashera nezithombe ezibaziweyo, kwaba luthuli, wawanquma wonke ama-altare empepha ezweni lonke lakwa-Israyeli, wabuyela eJerusalema. Verse 8. Ngonyaka weshumi nesishiyagalombili wokubusa kwakhe, esehlamlulile izwe nendlu, wathuma uShafani indodana ka-Asaliya noMahaseya umbusi womuzi, noJowa indodana kaJowahazi umabhalane ukuba bayilungise indlu kaJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 9. Bafika kuHilikiya umphristi omkhulu, bayinikeza imali eyayilethwe endlini kaNkulunkulu iqoqwe ngamalevi abalindisango esandleni sakwaManase no-Efrayimi, nakuyo yonke insali yakwa-Israyeli, nakuye wonke uJuda noBhenjamini, nakwabakhileyo eJerusalema. Verse 10. Bayinikeza ezandleni zababewenza umsebenzi ababeyiphethe indlu kaJehova. Bona bayinika ababesebenza umsebenzi wasendlini kaJehova ukuba bayilungise, bayiqinise indlu. Verse 11. Bayinika nababazi nabakhi ukuba bathenga amatshe abaziweyo nemithi yokuhlanganisa, benze imishalo nezindlu amakhosi akwaJuda abezichithile.
Verse 12. Amadoda enza umsebenzi wawo ngokuthembeka, ababonisi phezu kwabo babe ngoJahadi no-Obhadiya, amalevi emadodaneni akwaMerari noZakhariya noMeshulamu emadodaneni amaKohathi ukuba babahole kanye namalevi onke ayeqonda izinto zokubethwa.
Verse 13. Ayephezu kwabathwala imithwalo, ahola bonke abenza umsebenzi wezinkonzo ngezinkonzo kumalevi, kwakukhona nababhali nezinduna nabalindisango. Verse 14. Lapho bayikhipha imali eyayilethwe endlini kaJehova, uHilikiya umpristi wafumana incwadi yomthetho kaJehova eyalotshwa ngesandla sikaMose.
Verse 15. UHilikiya wathatha wathi, uShafani umbhali, ngifumene incwadi yomthetho endlini kaJehova. UHilikiya wayinika uShafani incwadi. Verse 16. UShafani wayisa incwadi enkosini, waletha nombiko wokuthi konke okwanikelwe ezandleni zezinceku zakho ziyakwenza.
Verse 17. Ziyithululile imali eyafunyanwa endlini kaJehova, zayinikeza ezandleni zababonisa zezandleni zezisebenzi. Verse 18. UShafani umbhali wayitshela inkosi wathi, uHilikiya umpristi unginike incwadi. UShafani wafunda kuyo phambi kwenkosi. Verse 19. Kwathi lapho inkosi sizwile amazwi omthetho, yaziklebhula izingubo zayo. Verse 20. Inkosi yayala uHilikiya no-Ahikamu indodana kaShafani, no-Abhidoni indodana kaMikha, noShafani umbhali, no-Asaya inceku yenkosi, yathi,
Verse 21. Hambani ngibuzele kuJehova, mina nabasele kwa-Israyeli nakwaJuda ngamazwi encwadi efunyenwe ngokuba inkulu intukuthela kaJehova ethululelwe phezu kwethu ngokuba obaba abagcinanga izwi kaJehova ukwenza njengakho konke okulotshiwe kule ncwadi.
Verse 22. Wayesehamba uHilikiya nabanye benkosi baya kuHulida umprofethikazi umkaShalumi indodana kaThokathi kaHarsinra umgcini izingubo wahlala eJerusalema engxenyeni yesibili bakhuluma kuye ngokunjalo. Verse 23. Wathi kubo, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, tshelani umuntu onithume kimi ukuthi.
Verse 24. Usho kanje uJehova uthi, bekani ngiyakwehlisela ukubi phezu kwale ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo zonke iziqalekiso ezilotshiweyo encwadini abayifundileyo phambi kwenkosi iyakwaJuda. Verse 25. Ngoba bangishiyile bashisela abanye onkulunkulu impepho baze bangicunula ngayo yonke imisebenzi yezandla zabo, intukuthelo yami isithululelwe kule ndawo ayikucinywa.
Verse 26. Kepha enkosini yakwaJuda eyanithuma ukubuza kuJehova niyakusho kuyo kanje nithi, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, maqondana amazwi owezuleyo.
Verse 27. Ngenxa yokuba inhliziyo yakho yayithambile wazithoba phambi kukaNkulunkulu ekuzweni kwakho amazwi akhe ngale ndawo nangabakhileyo kuyo, yebo wazithoba phambi kwami waziklebhula izingubo zakho wakhala phambi kwami, nangikuzwile usho uJehova.
Verse 28. Bheka, ngiyakukubuthela koyihlo ubuthelwe ethuneni lakho ngokuthula angaboni amehlo akho konke okubi engiyakwehlisela phezu kwale ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo. Babuyisela enkosini lelizwi. Verse 29. Inkosi yayisithumela yabutha wonke amalunga kwaJuda naseJerusalema. Verse 30. Inkosi yakhuphukela endlini kaJehova kanye nabo bonke abantu bakaJuda nabakhile eJerusalema nabaphristi namalevi nabantu bonke abakhulu nabancane. Wafunda ezindlebeni zabo wonke amazwi encwadi esivumelwano ebifunyanwe endlini kaJehova. Verse 31. Inkosi yema endaweni yayo yenza isivumelwano phambi kukaJehova ukumlandela uJehova nokugcina imiyalo yakhe nobufakazi bakhe nezimiso zakhe ngayo yonke inhliziyo yayo nangawo wonke umphefumulo wayo ukuba iwenze amazwi esivumelane ayelotshwe kule ncwadi.
Verse 32. Wenza ukuba bonke abafunyanwe eJerusalema nakwaBhenjamini beme kuso abakhile eJerusalema benza njengesivumelwano sikaNkulunkulu uNkulunkulu wawoyise.
Verse 33. UJosiya wazisusa zonke ezinengiso emazweni onke akwa-Israyeli, wenza ukuba bonke abafunyana kwa-Israyeli bakhonze bamkhonze uJehova uNkulunkulu wabo zonke izinsuku zakhe, abasukanga ekumlandeleni uJehova uNkulunkulu wawoyise. Izikhronike zesibili, isahluko 35 verse 1. UJosiya wamenzela uJehova iPhasika eJerusalema, balihlaba iPhasika ngolweshumi nane lwenyanga yokuqala. Verse 2. Wamisa abaphristi ezikhundleni zabo wabaqinisa emsebenzini wendlu kaJehova. Verse 3. Washo kumalevi afundisa wonke u-Israyeli ayegcwele kuJehova wathi, bekani umphongolo ongcwele endlini ayakhayo uSolomoni indodana kaDavide inkosi yakwa-Israyeli. Akusayukuba khona mthwalo emahlombe enu, khonzani manje uJehova uNkulunkulu wenu nabantu bakhe u-Israyeli. Verse 4. Zilungiseni ngezindlu zawoyihlo ngezigaba zenu njengokubhala kukaDavide inkosi yakwa-Israyeli nanjengokubhala kukaSolomoni indodana yakhe. Verse 5. Nime endaweni engcwele njengamaqembe ezindlu zawoyise babafowenu abantu besizwe, yileyo nalelo libe nesigaba sendlu kayise yamalevi. Verse 6. lihlabeni iphasika nizingcwelise, nilungisela abafowenu ukuba benze njengezwi kaJehova ngesandla sikaMose. Verse 7.
UJosiya wabanika abantu besizwe bonke ababekhona emhlambini amawudlu namazinyane ezimbuzi onke abengaweminikelo ephasika umumo oyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nezinkunzi ezizinkulungwane ezintathu, lokho kwakungokwempahla yenkosi.
Verse 8. Izikhulu zakhe zabanika abantu nabapriesti namalevi iminikelo yesihle, oHilikiya noZakariya noJehiyeli abaphathi bendlu kaNkulunkulu babanika abapriesti amawundlu ayizinkulungwane ezimbili namakhulu ayisithupha nezinkabi ezingamakhulu amathathu kube ngokweminikelo yephasika.
Verse 9. OKhonaniya noShemaya noNethaneli abafowabo noHashabiya noJehiyeli noJozabathi izinduna zamaLevi bawanika amaLevi amawundlu ayizinkulungwane ezisihlanu nezinkabi engamakhulu ayisihlanu kube ngokweminikelo yephasika.
Verse 10. Yayisilungiswa-ke inkonzo, abapristi bema ezindaweni zabo namalevi ngezigaba zawo njengesiyalezo senkosi. Verse 11. Balihlaba iphasika, abapristi bafafaza ngezandla zabo amalevi alihlinza. Verse 12. Ayisusa iminikelo yokushiswa ukuba ayabele njengamaqembu ezindlu zawoyise babantu besizwe ukuze banikele ngayo kuJehova njengokulotshiweyo encwadini kaMose, enze njalo nakuzo izinkabi.
Verse 13. Alosa iphasika ngomlilo njengokomthetho neminikelo engcwele ayosa emakhanzini nasozocweni nasemabhodweni ashesha kuletha kubantu besizwe. Verse 14. Ngasemumva azilungisela wona nabaphristi ngokuba abaphristi amadodana ka-Aroni babe sekunikeleni iminikelo namanoni kwaze kwaba sebusuku, ngalokho amalevi azilungisela wona nabaphristi amadodana ka-Aroni. Verse 15. Abahlabeleli amadodana ka-Asafa babe sendaweni yabo njengokwesiyalezo sikaDavide, no-Asafa noHemani noJeduthuni umboni wenkosi abalindisayo babengasesangweni, kwakungadingeki ukuba basuke emsebenzini wabo ngokuba abafowabo amalevi babalungisela.
Verse 16. Yayisilungiswa-ke inkonzo kaJehova ngalusuku lunye ukwenza iphasika nokunikela ngeminikelo yokushiswa e-athali kaJehova njengesiyalezo senkosi uJosiya. Verse 17. Abantwana ba-Israyeli ababekhona balenza iphasika ngaleso sikhathi nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo izinsuku ezisikhombisa. Verse 18. Alenziwanga iphasika enjengalelo kwa-Israyeli kusuka emihleni kaSamuel umprofethi, nawo wonke amakhosi a-Israyeli awenzanga iphasika enjengalelo alenziwa nguJosiya nabapriesti namaLevi, nawo wonke uJuda no-Israyeli owayekhona kanye nabakhileyo eJerusalema. Verse 19. Ngonyaka weshumi neshagalombili wokubusa kaJosiya leli phasika lenziwa.
Verse 20. Emva kwakho konke lokho uJosiya eselungisile ithempeli uNekho inkosi yaseGibhithe wenyuka ukulwa neKharikemishi ngase-Eufrate, uJosiya waphuma ukumhlangabeza. Verse 21. Kepha wathuma isithunywa wathi, ngilamsebenzi muni nawe inkosi yakwaJuda na? Angiphambene nawe namuhla, kepha ngiphambene nendlu engilwa nayo. UNkulunkulu ungitshelile ukuba ngisheshe, mgweme uNkulunkulu onami ukuba angakuchithi.
Verse 22. Kepha uJosiya akaphendukanga kuye, kodwa waziguqula ukuba alwe naye. Akalalelanga amazwi kaNekho emlonyeni kaNkulunkulu, wenza ukulwa esigodini saseMegido. Verse 23. Abacibishelayo bacibishela inkosi. Inkosi yathi ezincekwini zayo, ngikhipheni ngokuba ngikhutshaziwe kakhulu. Verse 24. Izinceku zayo zayikhipha enqoleni, zayikhwelisa enqoleni yesibili eyayinayo, zayiyisa eJerusalema yafa, yembela emathuneni awoyise. Wonke uJuda neJerusalema bamlilela uJosiya. Verse 25. Naye uJeremia wamlilela uJosiya, bonke abahlabeleli besilisa besifazane bakhuluma ngoJosiya ekulileni kwabo kuze kube namuhla. Bakwenza kwaba isimiso kwa-Israyeli ipheka kulotshiwe ezililweni. Verse 26. Ezinye izindaba zikaJosiya nezenzo zakhe ezinhle njengokulotshiweyo emthethweni kaJehova. Verse 27. Nezindaba zakhe zokuqala nezokugcina bheka zilotshiwe encwadini yamakhosi akwa-Israyeli nakwaJuda. Izikhronike zesibili sahluko 36 verse 1. Abantu bezo bathatha uJehowahazi indodana kaJosiya bambeka inkosi esikhundleni sikayise. Verse 2. uJehowahazi wayeneminyaka engamashumi amabili nantathu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa izinyanga ezintathu eJerusalema. Verse 3. Inkosi yaseGibhithe yamsusa eJerusalema yathelisa izwe amathalente ayikhulu esiliva neyethalenta legolide. Verse 4. Inkosi yaseGibhithe yabeka u-Eliyakimu umfowabo inkosi kwaJuda naseJerusalema, yaguqula igama lakhe laba nguJehoyakimi. UNekho wathatha uJehowahazi umfowabo wamyisa eGibhithe.
Verse 5. uJehoyakimi wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka yeshumi nanye eJerusalema, wenza ukube emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe.
Verse 6. Wenyukela kuyo uNebukadinezari inkosi yaseBhabhela, wambopha ngamaketanga ukuba amise eBhabhele. Verse 7. uNebukadinezari wayisa ezinye izitsha zendlu kaJehova eBhabhela wazibeka ethempelini lakhe eBhabhele.
Verse 8. Ezinye izindaba zikaJehoyakimi nezinyangiso azenzayo nokunye okufumaniseka kuye bekakulotshiwe encwadini yamakhosi awa-Israyeli nakwaJuda, uJehoyakini indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 9. uJehoyakini wayeneminyaka eyisishiyagalombili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa izinyanga ezintathu nezinsuku eziyishumi eJerusalema, wenza ukubi emehlweni kaJehova.
Verse 10. Ekuqaleni konyaka inkosi Nebukadinezari yathumela yamletha eBhabheli kanye nezitsha ezinqanelekayo zendlu kaJehova, yabeka uSedekiya umfowabo inkosi kwaJuda naseJerusalema. Verse 11. uSedekiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanye ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Verse 12. Wenza ukube emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe akazithobanga phambi kaJeremiya umprofethi womlomo kaJehova. Verse 13. Wayihlubuka inkosi uNebukadinezari eyayimfungisile uJehova, wenza lukhuni intamo yakhe, wenza lukhuni nenhliziyo yakhe ukuba ingaphendukeli kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.
Verse 14. Zonke izikhulu zabaphristi nabantu baphambuka kakhulu ngezinengiso zabezizwe bayingcolisa indlu kaJehova ayingcolisileyo eJerusalema.
Verse 15. uJehova uNkulunkulu wawoyise wathuma kubo ngezandla zezithunywa zakhe, ethuma njalo njalo ngokuba wahawukela abantu bakhe nendawo yakhe yokuhlala. Verse 16. Kepha baziqolodela izithunywa zikaNkulunkulu, bawadelela amazwi akhe, babaphatha kabo abaprofethi bakhe, yaze yavuka intukuthelo kaJehova ngabantu bakhe kwazi kwangabakho ukwelashwa.
Verse 17. ngalokho wabehlisela inkosi yamakaledi eyabulala izinsizwa zabo ngenkemba endlini yabo engcwele, ayihawukelanga nansizwa nantombi naxhegu nagugileyo, wabanikela bonke esandleni sayo.
Verse 18. Zonke izitsha zendlu kaNkulunkulu ezinkulu nezincane, nengcebo yendlu kaJehova, nengcebo yenkosi nezikhulu zayo, konke lokho wakuyisa eBhabheli.
Verse 19. bayishisa indlu kaNkulunkulu, baliduliza uganga laseJerusalema, bazishisa zonke izinqaba ngomlilo, bazichitha zonke izitsha ezinqanelekayo zakhona.
Verse 20. Abasele enkembeni wabathumbela eBhabheli, baba izinceku zakhe nezamadodana akhe kwaze kwabusa umbuso wasePheresiya. Verse 21. Ukuba ligcwaliseke izwi kaJehova ngomlomo kaJeremiya lizelaneliswe izwe ngamasabatha alo sonke isikhathi lingcithakalo laligcina isabatha kuze kugcwaliseke iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Verse 22. Ngonyaka wokuqala kaKhoresi inkosi yasePheresiya ukuba kufezeke izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKhoresi inkosi yasePheresiya ukuba amemezele embusweni wakhe wonke alobe futhi ngokuthi. Verse 23. Usho kanje uKhoresi inkosi yasePheresiya uthi, uJehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imbuso yomhlaba. Ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema lakwaJuda. Noma ngumuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe uNkulunkulu makabe naye akhuphuke.